This message, Satan's Eden, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 29, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya Oyo, Edene ya Satana, Yandeko William Marion Branham, Ete amaki penza na ngelesa, Mokolomwa lomingo na pokwa, Mokolomwa tukumi bale na libwa, Sanza ya Mwambe, na Mobu 1965, na Branham Tabernacle, na Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique.
Let us bow.
Togumba moto.
Dear God, we're grateful to you tonight for this grand opportunity to come again in the name of the Lord Jesus.
Amen. Nzambe mulingami. Tuzali kozongi samatondi epai na yona pokwa ya lelo. Pona libaku monene oyo epesameli biso kuya lisusu na kombo na Nkolo Yesu.
To meet our enemy, your enemy, out here on the field of battle with the word to drive him away from the midst of your people.
Pona kukuta na muyini na biso, muyini na yo, awa na isika etumba, na liloba, pona kubenga na ye kati na libota na yo.
That they might see tonight, Lord, the gospel light.
Pobamona na pokwa oyonkolo, pole ya sango malamu.
I pray that you'll anoint our eyes with the eye salve, that it might be open to the truth.
Na bondeli yo ete, opakola miso na biso mafuta, po efungwa maliboso na solo.
That we might leave here saying within our hearts, did not our hearts burn within us as he spoke to us along the road.
Po toko kakobima awa, na kolobakati, na mitema na biso, wana izalaki yeko soa na biso na nzela, mitema na biso ezalaki na moto na kati na biso te.
Heal the sick and the afflicted, encourage the discouraged.
Bikisa ba beli pe bato na mawa, pesa piko na ba oyo balembi.
Lift up the feeble hands that once hung down.
Tombola maboko oyo elembi pe ezali kokita na se.
May we look to the coming of the Lord Jesus, which we believe is at hand.
Tika ete tokoka kotale la boyeyi na Nkolo Yesu oyo tozali kondima ete ikomi pene.
We ask this in Jesus' name. Amen. Amen.
Tusengi yango na kombo na Yesu. Amen. Boko kiko fanda.
I will try to be briefly tonight because I know many has come from different sections of the country to for the service.
Na komeka kozala mukuse na pokwa oyo. Pona yebi ete mingi kati na bino bauti na bituka ndenge na ndenge kati na ekolo. Pona lianga ni oyo.
Stayed over some of you and have to go back or maybe a way to get back. Now thank you.
To batika laki pona yango. Bamosusu kati na bino pe basengeli kozonga. Tango mosusu bakosala mobembo molayi. Pona kozonga, pe natondi binu.
This morning I wanted to hear Brother Neville myself.
Natongo ya lelo nazalaki na posa ya koyoka ndeko Neville ngai moko.
And I heard him many times and never heard him any time, but what I appreciate him.
Nasila koyoka ye mbala mingi pe mbala nyoso na yoka kaye na sepelaka na ye.
But this morning that timely message, I know I had the leading of the Lord to listen to that this morning. Very fine.
Kasilite ya oyu ya tongo. Epesa mi na tango na yango. Na yebi na kambamaki na nkolo. Po na koyoka yango na tongo. Izalaki penza malamu.
And I see why you people like to come and listen to him also.
Na sosoli po la nini bino pe. Bo sepe la kakoya koyoka ye.
And he'll always do you good, I'm sure, to listen to him.
Pe akozala tango nyonso litomba po na bino. Na yebi yango malamu. Po na koyoka ye.
I was trying to catch up on some of my interviews today, this morning and this afternoon, I still have many, many, many to go.
Nazalaki komeka kosala makasi ete. Nasili sa masolo nangai elongo na bato lelo, na ntongo ya lelo, pe na pokwa uyo. Nazali susu na makambo mususu ebele, ebele, ebele ya kosala.
And I believe it's Jethro told Moses one time, said it's just too much for you.
Pe ngai, ezalaki Yetro, nakalisi moto, alobelaki Mose na tango moko boye, alobaki, mokumba yango, ezali monene mingi pona yo.
So we've got plenty of brothers here on your problems.
Bongo, tozali na bandeko ebele awa. Oyo bakoki kotala makambo na bino.
And every one of them has been legitimate. And they are fine things that has to be taken care of.
Pe makambo yango nyonso ezali na motuya. Pe esengeli kotala yango na bokebi penza.
And I would recommend our pastor, brother man, and other ministers of our faith here.
Nazali kotinda bino epai na mokengeli na biso tonde koman pe epai na batei na biso mosusu awa oyo bandimaka lokola biso.
You can go to them, they tell you just exactly the thing to do.
Bokoki kokende epai na bango bakobisa bino penza likambo oyo esengeli kosala.
Some people, their children intermarrying or things that's wrong.
Pona bato mosusu ezali nde bana na bango mabala ya sangisa sangisa.
And these men can help you just the same as anyone else because they're servants of Christ.
Mibali oyo bakoki penza kosunga bino ndenge moko lokola moto nani mususu po ete bazali basali na Kristo.
And go to them and I'm sure they will give you the help that you need.
Bokende pai na bango pe na yebi malamu ete bako pesa bino lisungi oyo bosengeli na yango.
I can't get to all of them. There's just so many everywhere you go.
Nakoki kotala makambo nyonso wana te ezali penze ebele bipai nyonso tozali kokende.
They just keep accumulating higher and higher. You see?
Ezali kotonda bobele kotonda bomoni.
And you want to get to every one of them, but you can't do it.
Pe posa ya kotala yango nyonso ezali kasi okokoka kosala yango te.
But I'm constantly praying that God in somehow will work it out all right for you.
Bongo na bonde la kazambe tango nyonso na lolenge mokoto mosusu ete abongisa yango nyonso malamu pona bino.
Now, tonight we want to go to the scripture and read a portion of the scripture out of Genesis, the third chapter.
Sikawa, na pokwa oyo, tonio kamata makomi, peto tanga eteni ya makomi ya Genesis, na mokapo ya misato.
And just refer back a little bit to some things that we've been talking about in times past.
Pe kotala lisusu mwa moke makambo oyo tozalaki kolobela mikolo eleki.
And see if the Lord Jesus will give us a little bit more to what we will know when we go out. And I pray that He will.
Pe tokomona tango tokobima soki kolo akolinga kopesa biso eloko moke likolo na oyo toyebi. Nazali kusenga ete asala yangu.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made.
Nyoka alikaki nyama nyoso na mokili na mayele mabe oyo Yawe Nzambe asilaki kuzalisa.
And he said unto the woman,
alobaki na mwasi ete,
yea, God has said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Nzambe alobaki solo ete bino bokoki kolia mbuma na nzete nyonso na ilanga te.
And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden.
Mwasi azongiseli nyoka ete tokoki kolia mbuma na nzete na ilanga.
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden.
Kasi pona mbuma na nzete oyo ezali katikati na ilanga.
God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die.
Nzambe alobi ete, bino bokolia yango te, pe bokomama yango te, ete bokufate.
And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die.
Nyoka alobaki na mwasi ete, bino bokokufa solo te.
For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be open,
Po ete Nzambe ayebi malamu ete na mokolo oyo bokolia yango miso na bino makofungwa.
And you shall be as gods, knowing good and evil.
Pe bino bokoza lokola Nzambe kuyeba malamu pe mabe.
And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes.
Emonaki mwasi ete nzete ezalaki malamu na kulia pe kitoko na miso.
And a tree to be desired to make one wise.
Pe ete nzete yango ezalaki malamu pona kozipola bososoli na moto.
She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her, and he did eat.
Akamataki mbuma yango, pe aliaki. Pe apesaki na mobali na ye, oyo azalaki na ye elongo, ye pe aliaki.
And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked.
Miso na bango mibale, mazipwaki. Pe bayebaki ete, bazali bolumbu.
And they sewed fig leaves together and made themselves aprons.
Basolaki nkasa na musuke, pe basalaki nkamba na kolata.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Tika ete nkolo abakisama mapamboli na ye, likolo na botangi ya liloba na ye.
Now, I would like to take a text tonight out of that and call Satan's Eden.
Sikawa na lingi kobenda litea ya mpokwa oyo, utana yango pe, kubenga yango edene ya satana.
Very crude little thing to say of Satan's Eden.
Ezali mwa elobeli moko ya makasi oyo edene ya satana.
It kind of matches in the other Sunday night, I believe, when I was speaking to you here about a thinking man's filter and a holy man's taste.
Ezali kolandana oyo nalobaki lomingo wana na pokwa na kanisi tango nalobelaki bino awa likolo na ekongoleli ya moto oyo azali kokanisa pe mposa ya mosantu.
And sometimes these little crude expressions brings us to something. It gets us to study and puts you to reading the word.
Tango mosusu mwa bilobeli ya makasi boye emema kabiso na likambo moko epusa kabiso ete toyekola pe ekotinda yo otanga liloba.
And that's what I want all my congregation to do.
Pe yango nde likambo oyo dalingi losambo na ngai mobimba basalaka.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Moto akobika mobeli na lipa te, kasi na maloba nyonso makobimaka na monoko na Nzambe.
So read the word, study it.
Na bongo, botanga liloba, boyekola yango.
And study it with the eyes of God to give your intellectuals understanding of how that we should live in this present day.
Pe boyekola yango na miso na Nzambe. Pona kopesa na mayele na bino lisosoli ya koyeba ndenge ya kobika na kati na mikolo oyo.
Now, to come down tonight just to speak to you to say, well, I could do this or that.
Sikawa, koya awa na pokwa oyo, kaka pona kosola na bino. Koloba, na kukaki kosala boye, to boye.
I like to speak with the people as much as I'd like to even go home with each one of you tonight. God knows that's truth.
Nalinga ka kosala na bato. Ndenge moko na sepelaka kozonga na ndako elongo na moko na moko na bino na pokwa. Ngai, Nzambe ayebi ete ezali solo.
I'd like to go home with each one of you and eat breakfast with you in the morning and go out and squirrel hunt with you tomorrow afternoon, see?
Nakosepela kozonga na ndako elongo na moko na bino. Pepe kolia, kolia bilei na tongo, elongo na bino na tongo. Pepe kokende, bokila, na bisende, elongo na bino lobi na pokwa. Bomoni?
I'd like to do that, but I can't do that.
Nakosepela kosala yango, kasina. Nakoki kosala yango te.
And I would like to go home and just sit down and talk with you.
Pena kosepela kozonga na ndako, kuvanda, pe kosoa na bino.
Sit on a porch at the service and speak with you a while, talk to you about your welfare and about God. I would love to do that.
Kuvanda na mbalasani na simali yangani. Pona kosoa na bino mwa moke, kosolola na bino na tina na bolamu na bino pe na tina na nzambe na kolinga penza kosala yango.
Man and women in here, God knows I'd like to do that, but I can't do it.
Epai na mibali pe basi oyo bazali awa, nzambe ayebi ete na kosepela kosala yango, kasi na koki kosala yango te.
It's just such a pull and a strain.
Bomoni, kubenda ma pe kupusa ma izali penza penza mingi.
And in this nervous age that we're living in, and I'm a nervous person myself.
Pe pe na ileko ya mitema likoli kolo, otali kubika kati na yango. Pengai moko nazali moto ya mitema likoli kolo.
Today I got my mind made up to something. I've just got to do it, and tomorrow it's a million miles from me.
Na koki kukana likama moko boy, na sengeli penza kusala yango. Kasi lobi, eko koma penza mosika nangai.
Something's done, cutting and done this and that.
Likama moko eko ya kukota nakati, pe eko sala boye to boye.
You have a time trying to keep your wits together.
Boye usengeli kuzwa tango, pona kusimba makambo na moto.
But my main achievement is to preach the gospel to the church.
Kasi mosala monene po na ngai ezali de kuteya sango malamu kati na lingomba.
And do all that I can to bring honor to Jesus Christ in this day while I'm here on earth and what time I have left on earth.
Pe kosala nyonso oyo ekoki po na kopesa Yesu Kristo lokumu kati na mokili oyo. Wana nazali awa na mokili pe po na tango oyo etikali na ngai na mokili.
I come to try to say something to you that would help you.
Na ye pona, pona meka kolobela bino likambo moko, oye kosunga bino.
Something I studied after I went home this morning.
Likambo moko, nazaliko yekola, na tongo ya lelo sima na bozongi nangai nandako.
What could I say tonight, Lord, that would help those people?
Eloko nini na koloba, na pokwa oyo nkolo, oyo iko kiko sunga bato oyo.
Listen to that mighty message this morning on Brother Neville brought us about.
Tango na yoka kiliteya wana yanguya na tongo ya lelo. Ikolo na oyo ndeko Neville ateya kibiso na tina na.
I thought it was so wonderful how he said there a doctor will diagnose the case, but the man that comes with a pan full of needles, he gives the injection.
Na banzi ete izalaki kitoko penza. Ndenge alobaki kuna monganga. Akotala pe akoyeba bokono ya mobeli. Kasi moto oyo akoya na sani etondi na batonga, akotu batonga.
So I thought that was really a real cute little expression.
Bongo nakanisaki ete ezalaki penza mwa elobeli moko ya malamu penza.
I thought about that, the serum after the case is diagnosed, and so that's a very good thing.
Nakanisaki natira na yangu, ntonga. Sima na kotala pe kuyeba bokono ya mobeli na bongo izalili kambo moko ya kitoko penza.
I want to speak to you something or bring something to enlighten to you the promise of God for this age. See?
Nalingaki kolobela bino eloko moko koteya eloko moko po na kopesa bino pole likolo na elaka na Nzambe po na eleko oyo bomoni.
Something, not something that somebody else was in some other day, but something.
Eloko moko ezalite, eloko moko oyo moto mosusu azalaka na eloko moko boye kasi eloko moko.
And when them things are all right, we all refer to those things.
Petango, makambo nyonso wana ezali penza malamu. Biso nyonso tubwaka kamiso na sima po nakotala yango.
But I thought I would try to bring something to your mind with these scriptures that got written here.
Kasi nakalisi ete, nakomeka kubenda bokebi na bino, likolo na eloko moko. Uta na biteni ya makomi, oyo nakomi awa.
That would enlighten you to know, make you a better soldier in the field that you're fighting in now.
Oyo ikopesa bino pole, pona koyeba. Pona kukomisa yo soda ya solo kati na itumba oyo uzali kubunda sikawa.
To learn the tactics of the enemy so that you can block everything before he gets to you. See?
Pona kuyekola mayele na itumba ya moini. po okoka kopekisa makambo nyonso liboso ekomela yo bomoni.
That's the main thing, is to learn to keep the punches off of you as much as you can.
Mama na likambo yango wana ezali koyekola kokima bibotu likolo na yo na makoki na yo nyonso.
Now, let us look now to this great, for a few minutes, this great sinful day that we're now living in.
Bongo sika watotala mokolomonene oyo na mwa tango moke, mokolomonene ya masumu oyo, oyo tozaliko bika sika wakati na yango.
I don't believe there ever was a day that I've ever read in history.
Nandimite ete mokolomoko, etila kozala kati na oyo na sila kotanga na lisi twale.
There's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand.
Mikolo ya minyoko monene zalaki oyobana nzambe bazalaki kobumama bipai nyonso.
But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living.
Kasi komona bokosi ya moyini na ino tomona te mokolokola oyo tozali kobika sikawa na yango.
It's the most cunning, deceitful day.
Ezali mokolo oyo eleki na mayele mabe pe na lipengwa.
And when I see that, it brings this, that the Christian has to be more on his toe today than he ever was in any age.
Pe tango nazali komona yango ezali kotalisa ete mokristo asengeli lelo kofungola miso koleka ndenge azalaki na eleko nyonso mosusu.
Now back in the days of the persecution of Rome to the church,
sikawa soki tozongi na tango Roma azalaki konyokola lingomba,
a Christian make a mistake, he went into the arena and was fed to the lions or something like that.
Soki mokristo asali libunga bazalaki kotinda ye na libanda ya masano pe azalaki kopesa malokola bilei epai na bankosi to eloko moko ndenge wana.
When they found him of being a Christian for his testimony,
tango bazalaki koyeba ete azalaki mokristo pola litatoli na ye,
but his soul was saved because he was a purely unadulterated believer in God and gladly sealed his testimony with his blood.
Kasi molimo na ye ezalaki kobika po ete azalaki mondimi ya Nzambe ya Petro penza pe na esengo nyonso azalaki kotia elembo ya litatoli na makila na ye.
As a veins let loose their holes in his body and the blood bleed out, he scream up with real loyal faith and say, "Receive my spirit, Lord Jesus."
Wana makila ezalaki kobima na misisa to bapota na nzoto na ye pe makila ezalaki kosopana azalaki koganga na mungongo bakasi na kondima ya solo pe koloba yamba molimo na ngai nkolo Yesu.
But now the cunningness of the devil now makes the people believe that they are a Christian when they're not.
Kaisikawa mayele mabe ya zabolo sikawa ezali kotinda bato bandi ba ete bazali ba Kristo nzoka nde bazali yango te.
There's a thing. You don't have to seal.
Likamonde yango wana bosengeli te kotia elembo.
It's a more cunning day than it would be than when you had to seal your life away with your testimony.
Ezali tango ya mayele mabe mingi koleka ndenge ezalaka na tango wana esengelaki kopesa bomo na yo pona kotia elembo na litatoli na yo.
The devil has set every cunning trap that he can to, he's a deceiver.
Zabolo ati mitambo nyonso ya mayele mabe oyo akoki kotia pona azali mokosi.
And Jesus told us in Matthew 24 how this day would be, that we're living in the most deceitful day that ever lived.
Pe Yesu alobaki na biso na Matayi 24 lolenge mokolo oyo tozali kobika na yango ekozala mokolo na bokosi koleka oyo esila kozala.
So close that it would deceive the very elected of God if it were possible for him to deceive.
Ekozala penza kokokana na lolenge ya kopengwisa ta baponami ya Nzambe sokonde bakokoka kopengwisa bango.
Now let's compare some scriptures or prophecies spoken of in the Bible for today.
Sika watika tokokanisa biteni ya makomi tobisakweli oyo elobabi kati na Biblia mpona lelo.
and compare it with the day that we're now living in.
Petoko kanisa yango na mokolo oyo tozali kobika na yango.
In 2 Timothy 3, we learn this.
Timote ami bale misato. Elobeli biso boye.
That the prophet said that it would come to pass in these days that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Mosakoli alobaki ete, na mikolo oyo, ekosale maete, bato bakozala bato nanko, ba vimbi na lolendo, ba oyo bakolinga kamalamu na bango penza koleka bolingo na Nzambe.
Compare that now just for a moment.
Toko kanisa yango sikawa na mwatango moke.
We'll just brief it because we haven't that much time to go through it all like we should duly take it.
Toko sala te. Toko loba yango kaka na bokuse. Po tozali na tango mingi te ya kolobela yango nyonso na bolayi ndenge toko kaki kotala yango.
But just to highlight it so that you can see when you get home and study it.
Kasi bobele kopesa mwa pole likolo na yango pobokoka kososola pe tango bokozonga na bandako boyekola yango.
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Batonanko bavimbi na lolendo bayo balingaka malamu na bango penza koleka bolingo na Nzambe.
Truth breakers, false accusers, incontinent and despisers of those that are good.
Bato bazagi boboto, batongi, batombo kipe baini na bato ya malamu.
Now the Spirit spoke expressly that these things would be in the latter days.
Nzokande molimo alobi polele ete, makambo oyo ekozala na mikolo na suka.
That's these days. The prophecy speaking to it.
Izalinde mikolo oyo, esakweli elobi pola yango.
Now, we read also in Revelation 3:14, the Laodicean church age, that how the church should be in this last age.
Sika watotanga lisusu na emoniseli zomi na mine. Kutu emoniseli misato zomi na mine. Eleko ya lingomba ya Laodikia. Ndenge lingomba ekozala na mikolo oyo ya suka.
And it would be... It says it was set as a widow and had need of nothing. It was rich and increased in goods.
Pe kozala. Ilubami ete. Akofanda lokola mwasi mokufeli mobali. Pe akozala na bosenga na elokote. Ye azalaki mozui. Asili kozwa mosolo mingi.
And know it not that they were poor, miserable, wretched, blind, and naked, and didn't know it.
Pe azalaki koyebate ete azalaki mobola, moto na mawa, moto na bolozi, miso makufi, bolumbu. Pe azalaki koyeba yango te.
Now remember, he's speaking to the church of this age. Wretched, blind, naked, and don't know it.
Li bongo. Bobo sanate, azalaki kolobela lingomba ya eleko oyo, moto na bolozi, miso makufi, bolumbu pe, azalaki koyeba yango te.
That last phrase, that last word, is what makes it so striking.
Eteni ya suka oyo, liloba ya suka oyo, nde ezali kobenda bokebi mingi.
They think that they are well filled with the Spirit. They're already...
Bazali ko kanisa ete batondi penza na molimu. Ete babelemi penza.
The Laodicean church age is the Pentecostal church age. Because it's the last church age.
Eleko yango ya lingomba ya Laodikia. Ezalinde eleko ya lingomba ya ba Pentecotiste. Po ete ezali eleko ya lingomba ya suka.
Luther had his message, Wesley had his message, and Pentecost had their message.
Luther azalaki na sango na ye. Wesley azalaki na sango na ye. Pe ba Pentecotiste bazalaki na sango na bango.
Also it said that because you are lukewarm, neither hot or cold.
Elobami lisusu ete po ete ozali na moto moke, nde na moto te, na pio pete.
the emotions of the outside, the mental conception of the gospel.
Koningana ya libanda, lisosoli ya sango malambu, nanzela ya mayele.
And because he said you're that way, I'll spew you out of my mouth.
Poete, alobaki, ozali bongo, nako sanza yo na monoko nangai.
In other words, it made him sick to see the church in that condition.
Na elobeli mosusu, komona lingomba na motindo wana ezalaki kosala ye pasi.
And remember, they spewed him out.
Pe bobo sanate, bango basanza ki ye.
And he was on the outside of the church trying to get back on the inside in that awful Lady of Sin church.
Yepe azalaki libanda na lingomba. Kuluka yete azonga na kati na ileko ya somo ya lingomba ya Laodikia huyu.
The God of this world, today, the worship person of this world today is Satan.
Pelelo, nzambe ya mokili oyu. Moto oyo bazaliko sambela na mokili oyu lelo. Izali Satan.
And the people are ignorant of worshiping Satan.
Pe bato bazaliko yebate ete. Bazaliko sambela Satana.
But it's Satan impersonating himself as the church.
Amen.
As the church.
Kasi ezali Satana komita lisa lokola lingomba. Bomoni, lokola lingomba.
They worship Satan thinking that they are worshiping God through the church.
Bazaliko sambela Satana kukanisa ete bazaliko sambela nzambe na nzela ya lingomba.
But it's the way Satan has done it.
Kasi ezali lolenge oyo Satana asali yango.
Oh, you say, but wait a minute, we preach the word.
Oh, bokoloba, zela mwa moke. Biso tote ya kaliloba.
Look back here at my text tonight.
Amen.
Botala makomina ngai awa, yapo kwa uyo.
Satan was the one who preached the word to Eve first. God has said. See?
Satana nde moto ateaki ewa liloba liboso. Nzambe alobaki bomoni.
It's that misconstrued in that part of the scripture that applies to the day.
Ezalinde kopesa ndimbola ya mabe na iteni wana ya makomi oyo ebongisami pona mokolo.
He let you know all Jesus did was perfectly well.
Akoyebisa yo ete nyonso Yesu asalaki ezali penza malamu.
He let you know all that Moses did was perfectly well.
Akoyebisa yo ete nyonso Mose asalaki ezalaki penza malamu.
But when you take the promises that they gave for this day, then that was applied to another age.
Kati soki ekomi pona bilaka oyu bapesaki po natango oyu. Natango wana ekomi ete ezalaki po na ileko mosusu.
That's just all he has to do. See? Yeah. Is to get the people to believe it that way, and that's all.
Yango nde nyonso oyu asengeli kosala. Bomoni ezali ete ame mabato po bandi mayango na lolenge wana pe.
For you cannot take one word away from it or add one word to it. But that's what he does.
Pambate ukoki, kolongola ata liloba moko na yangote. Toko bakisa ata liloba moko na yangote. Kasi yangonde azaliko sala.
People ignorantly worshiping Satan thinking they are worshiping God.
Bato, nakozanga koyeba. Bazaliko sambela Satana kukadisa ete, bazaliko sambela nzambe.
As we are warned by prophecy in 2 Thessalonians, that let's just read that.
Ndenge, tokebi sami na isakweli. Na batesaloniki ya mibale, na bongo, totanga yangu.
2 Thessalonians, the second chapter. Let's just get it a moment if I can right away.
Batesaloniki ya mibale, mokapo ya mibale, totala yangu mwa moke.
I'd like to read that, just I believe 2 Thessalonians, I got the scripture here and say,
Nalingi kotanga yango, nandibi ete zali penza ba Thessaloniki ya mi bale. Nazali nalikumi yango awa, na mi bale.
Now we beseech you, brother, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto him.
Bandeko, nazali kolomba bino po na boye yankolo Yesu. Pepo na koyangana na biso epai na ye.
I see the coming of the Lord and the gathering to him as God will gather his people to him in the last days.
Sikawa bomoni boyei na nkolo pe koyanga na epai na ye. Ndenge nzambe akoyanga ni salibota na ye, epai na ye na mikolo ya suka.
The gathering of the people to the Lord. Not to the church, to the Lord.
Koyanga na yalibota epai na nkolo. Kasi epai na lingomba te, epai na nkolo.
Gathering together unto him.
Koyanga na epai na ye.
That you be not soon shaken in your mind or troubled. Trouble.
Ete bino, poninga na kati na makanisi na bino te. Pe, bobanga, bobanga te.
Neither by spirit nor word nor by letter, as from us, as the day of the Lord is at hand.
Soko na tina na molimo te, soko na liloba te, soko na tina na mokanda te, oyo, emonani lokola ete euti na biso. Pona mokolo na kolo esiliko ya.
Let no man deceive you by any means.
Tika te ete, moto ako sabino na nzela nini.
For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin.
Po ete mokolo yango, eko mwona na te, bobele ete kotomboka eye liboso. Pe ete moto na lofundu.
Man of sin. Watch what he is now.
Moto na lofundu. Botala malamu soki azalina lisikawa.
A man of sin be revealed, the son of perdition. That was Judas. See?
Moto na lofundu. Amonisama. Ye mwana na libebi. Izalakinde Yuda. Bomoni?
Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped.
Azali kotelema. Pe komi tombo la likolo na biloko nyonso bibianga minzambe. Soko eloko nini na losambo.
So that he, as God, setteth in the temple of God, showing himself that he is God.
Kino akofana na tempelo na nzambe. Pe, akomi sakwela ete, azali nzambe penza.
That deceitfulness of the church of today.
Bokosi wana ya lingomba ya lelo.
See, the son of perdition, the devil.
Amen.
The son of perdition, the devil.
Bumoni, mwana na libebi, zabolo. Mwana na libebi, zabolo.
Then people worshiping Satan in this day thinking they're worshiping God.
Nabongo bato bazali kosambela satana na mikolo oyo. Kukanisa ete bazali kosambela nzambe.
But they're worshiping him through a creed.
Kasi bazali kosambela ye na nzela ya indimeli.
A man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of.
Bibongiseli. Oyo esalemi na bato. Pe bindimeli oyo ezali komema bato mbala moko kati na bokosi monene oyo na inu mokili emona te.
No matter how much the word of God a promise for this day is preached and vindicated, they still won't believe it.
Ata liloba na nzambe oyo elakemaki pona tango oyo eteyami pe etatolami ndenge nini bakokoba koboya kondima yango.
They won't believe it.
Bakondima yango te.
Then why? We wonder why. Why doesn't it? Why won't they believe it?
Pona nini bongo? Tuzali komi tu na pona nini? Pona nini boye? Pona nini bakondima yango te?
When God said he'd do a certain thing and he does it.
Tango nzambe alubaki ete akosali likambo moko. Pe asali yango.
And still they turn their back from it. And turn away from it.
Pe ata bongo. Bapesi yango mokongo pe baboyi yango.
Just as Eve knew that what God said God would do.
Ezayi lokola ewa. Ayebaki likambo oyo nzambe alubaki. Oyo nzambe akosala.
But she turned her back on it to listen to what he had to say.
Kasi apesaki yango mokongo. Pona koyoka oyo satana alingaki koloba.
Just remember, in other ages it's always been the same thing.
Bomi kanisela. Nabileko mosusu. Ezalaka tango nyonso ndenge moko.
In every age, it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age.
Nabileko nyonso. Ezalaka tango nyonso ete satana. Amekaka kobebisela bato liloba oyo. Kosala ete bamona ile komususu.
Look, when Jesus come, see Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests.
Bota la tango Yesu ayaki, bomoni, Satana azalaki kati na yetonga ya balakisi ya bayuda wana. Balabi pe banganga nzambe.
Trying to tell them to keep the law of Moses when their very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See?
Azalaki kombeka kolobela bango ete. Batosa mobeko ya Mose. Nzoka nili loba penza. Ilobaki ete na mokolo wana mwana moto. Akomoni sama. Bomoni?
That he would reveal himself.
Ete. Akobimoni sa ye moko.
So they were trying as long as they kept him religious and on the law of Moses. See what he did?
Na bongo, bazai komeka na makasi na bango ete, babate la bato kati na kosambela, pe kati na botosi ya mobeko na Mose. Bomoni eloko, asalaki?
He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person.
Azalaki komeka, kolobela bango, etenye iloba oyo ezali penza solo, kasi mobali oyo azali moto yangote.
See how deceiving he is? That's that real day of deception.
Bomoni ndenge azali mokosi. Oyo penzande mokolo yango ya bokosi.
It's been, and now is, Satan establishing his kingdom in the earth.
Ezalaka. Pe ezali sikawa. Satana ati bokonzi na ye kati na mokili.
That's exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom.
Yango penzande tina azali kosala bongo. Pambate alingi penza kotia bokonzi na ye moko.
As a businessman that's not a Christian, he'll work every scheme he can to make you see something the wrong way.
Lokola moto la mombongo. Oyo azali mo Kristo te. Akozwa miango nyonso oyo akoki kosalela.
If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way.
Soki azali kolanda nti na pe litomba moko. Pona kosalisa yo likambo. Pona komonisa yo yango lolenge wana.
He'll show you everything he can to keep you off from the truth of it.
Amen.
Because he's got a feeling only for himself.
Akolakisa yo nyonso oyo akoki. Pe akosala ete omona solo na yango te. Po azali kotala kaka bolamu na ye moko.
No matter how much he lies and cheats and whatever more, he's got personal gain.
Ata akosi. Pe ayibi ndenge nini. Pe likambo nini mosusu. Azali na litomba na ye moko.
And that's why Satan's done this.
Yango nde tina Satana asala kibongo.
And he's worked to the ministry to do it.
Amen.
As God promised he would do.
Pepo na kosala yango. Asalela ki mosala ya koteya. Ndenge nzambe alakaki.
Now, he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since.
Bongo. Na Eden. Abandaki na lipengwa ya kosambela. Pe kobanda wana akobaki.
Not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with this.
Kasi ebandaki te na lisanga ya bakomunist. Bakomunist bazali na likambo na kati te.
It's the church that's where you have to watch.
Amen.
See?
Ezali ngomba ndebo sengeli ko senzela na yango. Bomoni.
It's not the communists that would deceive the very elected. It's the church that'll deceive the very elected.
Amen.
Ezali ba komuniste te nde bakopengwisa bapona mipenza. Lingomba nde kopengwisa bapona mipenza. Bomoni.
It isn't communist.
Ezali ba komuniste te.
We know they deny God. They are antichrist. Sure they are in principle. But they are not the antichrist.
Amen.
Toyobi ete. Bandi makanzambe te. Pe batele melaka Kristo. Bazali bongo na tembete. Koloba solo. Kasi bazali motemeli na Kristo yango te.
The antichrist is religious.
Motemeli na Kristo asambelaka.
Very religious. And can quote the scripture and make it look so plain as Satan did back there in the beginning.
Asambelaka penza. Akoki kotanga makomi. pe kotali sa yango lokola nde solo penza ndenge Satan asalaki kula na ibandeli.
He quoted everything right down. God has said, "Thou shalt not eat every tree of the garden."
Atanga kinyoso na molongo penza. Nzambe alobaki bino bokoki kolia mbuma na nzete nyoso na ilangate.
See, quoted right.
Bumoni atanga kiyango malamu penza.
She said, "Yes, we may eat of all the trees of the garden."
Mwasi alobaki iyo. Tokoki kolia mbuma na nzete nyoso na ilanga.
But there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat for, not even touch it.
Kasi nzete moko ezali katikati na ilanga. Oyo, nzambe alobaki ete, tokolia te, pamba te, tosimba yango pete.
Because the day we did, that day we died.
Pwete mokolo tokotia yango. Mokolo wana tokokufa.
He said, "Oh, surely you'll not die. But let me give you the reason why God said this."
Alobaki, "Oh, solo, bokufa te, kasi. Nakoyebisa yo pona nini nzambe alobaki bongo.
It's because, see, he quoted this truth, you see.
Ezali mpo ete, bomoni, bongo ye asalaki nini. Atangaki solo yango, bomoni.
He said, "It'll open your eyes, and it'll make you know good and wrong."
Alobaki, yango ikofungola miso na bino. Pe kosala ete bo yeba malamu, pe mabe.
You'll be like God then, if you can do it.
Natango wana bokozala lokola nzambe soko bokoki kosala yango.
That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today.
Yango peza nde likambo alingi kosala. Pe ezali peza likambo oyo nde azali komeka kosala lelo.
It's been a religious deceit since the very beginning of Eden and has been ever since.
Ezalaki lipengwa ya kosambela uta na ibandeli na Eden. Pe kobanda wana ezalaka bongo.
In Adam's time, it was a deceit.
Natango na Adama, izalaki lipengwa.
In Noah's time, it was a deceit.
Natango na Noah, izalaki lipengwa.
In Jesus' time, was the same.
Natango na Yesu, izalaki kaka bongo.
And now, is the same.
Sikawa pe, izalaki kaka bongo.
The same way our religious deceitfulness.
Denge moko, lipengwa ya kusambela.
Now we will notice, the earth, when God had it under control. Now, when God had it, had it under his control,
sikawa totala mokili. Tango nzambe azalaki koyangela yango. Sikawa. Tango nzambe azalaki koyangela yango. Azalaki koyangela yango.
Then when Satan took over by rejecting the word of God.
Nasima, tango satana abotolaki yango na nzela ya koboya liloba na nzambe.
God one time had the earth under his control.
Nzambe na tango moko boye azalaki koyangela mokili.
He set it in this orbit, he put it, make it work.
Atiaki yango na isika na yango, atiaki yango na musala.
He done everything, had it in his control.
Azalaki biloko nyoso, azalaki koyangela yango.
Now we'll compare that with after Satan took it in his control.
Si kawa, tokoko kanisa yango sima na satana koyangela yango.
Now it took God 6,000 years. It didn't take him that long, but he took that long.
Nzokande nzambe azwaki mibu nkoto motoba. Ilingaki kozwa ye tango molaibo yete. Kasi azwaki tango molaibo ye.
6,000 years, because we're taught that one day in heaven is 1,000 years on earth.
Mibu nkoto motoba. Poete bate ya kabiso ete, mokolo moko na lola, ezali mibu nkoto na mokili.
And it was 6,000 years or 6 days that God built the earth.
Pezalaki mibu koto motoba. To mikolo motoba oyo nzambe asalaki mokili.
Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and to bring forth everything after its kind.
Nabongo, nzambe azwaki mibu koto motoba pona kosala yango. Kolona mimboto malamu kati na yango. Pekotoisa biloko nyonso yengebene na lolenge na yango.
Everything must come forth of its kind.
Biloko nyonso esengeli kobota yengebene na lolenge na yango.
All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind.
Mimboto na ye nyonso ezalaki malamu. Na bongo esengeli kobota yengebene na lolenge na yango.
God took 6,000 years.
Nzambe azwaki mibu nkoto motoba.
Finally, when he got all made, and finally arrived with its headquarters of the earth, in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden.
Nasuka, tango asilaki ko sala yango nyonso. Pe nasuka biso, nasuka, quartier général ya mokili etiamaki na esika moko ya kitoko penza. Na ngambo ya est ya Eden. Oyo ebengami elanga ya Eden.
God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt, right at the east end of the garden was the headquarters.
Nzambe asalaki quartier général ya mokili na elanga ya Eden na Egypto na suka penza ya est ya elanga nde esika quartier général ezalaki.
And over the whole situation, he put his son and his son's wife over all of it.
Pelikolo na biloko nyonso wana. Atiaki mwana na ye ya mubali pe mwasi ya mwana na ye. Ete bayange la biloko nyonso wana.
Right? It's what God did.
Ya solo. Yangonde li kamonzambe asalaki.
He put them in full control.
Apesaki bango bokonzi mobimba.
They could speak to the winds and it would cease to blow.
Bakoyi ko loba na mipepe. Pe yango ezalaki kotika kopepa.
They would speak to the tree and it would move from here to there.
Bakoyi ko loba na nzete. Pe ezalaki kolongwa awa. Pe kokende kuna.
The lion and the wolf fed together and the lamb lay down with them.
Nkosi na nkoi. Bazali kolia esika moko. Pe mwana mpate azalaki kolala. Elongona bango.
There was no evil.
Mabeza la kite.
It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under his control.
Kimia oyo ebongi be ezalaki. Boyokani oyo ebongi be. Biloko nyonso ezalaki kati na kobonga be. Pe na tango wana, nzambe azalaki na bokonzi na ye, likolo na yango.
And it, notice he had his world, he had all in operation.
Pebotala, azalaki na oyo ya ye, azalaki na mokili na ye, azalaki ete nyonso etambula malamu.
He had everything coming, everything eating vegetations.
Azalaki ete nyonso ekola malamu, nyonso ezalaki kolia nkasa.
Nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing, it was just perfect.
Eloko mokote ezalaki kokufa. Eloko mokote ezalaki kobeba. Eloko mokote ezalaki kobebisama. Eloko mokote ezalaki bobele kobonga be.
And over it all he placed his beloved children, his son and his daughter, a husband and wife to control it.
Pe likolo na nyonso wana, atiaki bana ye ya bolingo, mwana ye ya mobali, pe mwana ye ya mwasi, mobali na mwasi. Po na kuyangela yango.
God was so satisfied and he rested from all his works at the seventh day and hallowed this seventh day Sabbath for him.
Nzambe asepelaki penza. Pe apemaki na misana ye nyonso na mokona sambo. Abulisaki mokona sambo oyo pe akomisaki yango sabata pona ye.
Because God looked it all over after you've been 6,000 years and molding it and fixing it out, making it come into existence.
Pambate nzambe atalaki biloko nyonso wana simana ye kozwa mibu koto motoba pona kopota pe kobongisa yango kosala ete ezalisama.
And put the mountains up and make the volcanics push the mountains up and the things that take place in the eruptions.
Pe atelemisaki bangomba pe asalaki ete uta na ba volcan bangomba ya milayi ebima pe biloko nyonso oye salamaki tango. Ba volcan ezalaki kotoka.
Dried it off and fixed it the way you had it.
Akausaki yango. Pe abongisaki yango na lolenge akanaki.
And it was a beautiful place. There was nothing like it.
Pe ezalaki esika boko kitoko penza. Eloko ya okukala na yango ezalaki te.
The great paradises of God and the great dinosaurs and whatever more crawling to it.
Paradiso ya kembo ya nzambe. Pe ba dinosaur minene. Pe soko nini mosusu oyo ezalaki kotambola na libumu.
Of the great animals, no harm in them. They were just as gentle as a little kitten.
Pe banyama minene. Mabe ezalaki kati na bango te. Bazalaki na boboto lokola mwana na niawo.
They had nothing at all, no sickness, no sorrow, not one disease germ on the earth.
Bazalaki ata na likambo mokote, bokolote, mawate, ata mikolobe moko, oyo ekokaki komema bokono na mokili ezalaki te.
Oh, what a place. The great birds swinging from tree to tree, and Adam could call them by name, and they'd fly up on his shoulders and coo to him.
Oh, oyo nde esika. Bandeke minene, bazalaki kopimbwa, nzete na nzete. Pe Adam, azalaki kobenga bango na kombo na bango. Pe bazalaki koya kofanda, likolo na mapeka na ye. Pe koyemba na litoyi na ye.
And, what a wonderful place God had.
Pe, esika ya kitoko nini boye. Nzambe azalaki na yango.
And then made one of his attributes from his own body.
Pe, nasima. Abimisaki moko na makoki na ye uta na nzoto na ye moko.
God has attributes in his body, like you are an attribute of your father.
Nzambe. Azali na makoki kati na nzoto na ye, ndenge moko yo, ozali etaliseli ya tata na yo.
And you notice, you was in your grandfather's grandfather's grandfather's.
Petala, yo zalaki kati nankoko, yankoko na yo.
But in that, say we'll take it down to like you and your father.
Kasi, na yango toloba. Toka mata yango lokola yo na tata na yo.
Now, you did not know anything when you were in your father.
Nabongo. Oyebaki eloko mokote. Tango zalaki kati na tata na yo.
The germ of life comes from the male. The male has the blood cell. The woman has the egg.
Momboto ya bomo eutaka na mobali. Mobali azalaka na selile ya makila. Mwasi azalaka na liki.
Now, therefore, the blood cell has the life in it.
Bongo, nzoka de selile ya makila izalaka na bomo ikati na yango.
And then when you were in your father, you actually know nothing about it.
Pena bongo, tango zalaki kati na tata na yo, ya solo yebaki eloko moko te na tia na yango.
But yet, science and God's word proves that you were in your father, but you know nothing about it.
Kasi. Nde zebi pe liloba na Nzambe, ezali kotalisa polele ete, ozalaki kati na tata na yo, kasi oyebaki eloko mokote na tia na yango.
But then the Father longed to know you. And with the union of connection with Mother, then you were made known to Father.
Kasi na tango wa na tata na yo, azalaki na posa ya koyeba yo. Pe uta. Na kuvanda na ye na mama na yo, na bongo, ipesi nzela ete tata na yo, ayeba yo.
Now, you are your father's attribute.
Sika wa uzali elili ya tata na yo.
You look like him. And you got parts of your body that looks like your father.
Uzali lokola ye. Pe teni ya nzoto na yo mususu, izali lokola ya tata na yo.
Now that's the way God was in the beginning. Every son of God and every daughter of God was in God at the beginning.
Bongo, yangonde lolenge nzambe azalaki na ibandeli. Mwana mobali nyoso ya nzambe. Pe mwana mwasi nyoso ya nzambe. Azalaki kati na nzambe na ibandeli.
You don't remember it now, but you were there. He knowed it.
Bozalaki komika nisela na yango sikawate. Kasi bozalaki kuna. Ayebaki yango.
And he wanted you to become so he could contact you, speak with you, and love you, and shake your hands. Don't you want your own boy? Isn't it a great day when your boy and can come home and sit down at the table?
Pe azalaki na posa ete okoma boye. Po ako kako kutala na yo. Kosolwa na yo pe kolinga yo. Pe kopesa yo mbote ya loboko. Okolinga te ete mwana yo penza ya mobali. Ezali mokolo monene te, tango mwana yo ya mobali, azongi na ndako, pe afandi na mesa.
When he comes back from the battlefield or something other scarred up.
Tango auti na etumba. To eloko ya ndenge wana, nzoto etondi na mapipi.
How you fix the dinner, you kill a fatted calf or whatever more and prepare for him?
Oko lenge la bilei. Oko mamwana ngombe ya mafuta. To eloko mosusu. Pe oko bongisa yango pona ye.
It's your own flesh and blood. And he was in you. You didn't know him then, but you knew he was there.
Azali mosuni pe makila na yo penza. Pe azalaki kati na yo. Tango wana, oyebaki ete, kasi. Oyebaki ete, azalaki wana.
And so God knew that we would be here. But then he put us in flesh so we would be contacted.
Ndenge moko nzambe ayebaki ete, toko zala awa. Kasi, nasima atiaki biso kati na nzoto. Potoko kako yebana.
And order he could contact, he become one of us.
Po ako kako yebana. Akomaki moko na biso.
When he become Jesus Christ, the Son of God himself, the fullness of the manifestation of God.
Tango akomaki Yesu Kristo. Mwana nzambe ye moko. Litondi ya komoni sama ya nzambe.
Therefore, that was God's purpose to display his attributes in fellowship.
Nabongo, yango ezalaki mwango na nzambe. Yakobita lisakati na lisanga na bandeko.
When I was in my father, I knew nothing about it.
Tango nazalaki kati na tata na ngai. Na yebaki eloko moko te.
But when I became his son and was born of him, I was an attribute, a part of my father. And you're a part of your father.
Kasi tango, nakomi mwana ye, pe na botami utana ye, nazalaki etali seli, eteni ya tata na ngai. Yo pe ozali eteni ya tata na yo.
And as children of God, we are a part of God's attribute that was in him, made flesh like he was made flesh.
Pe lokola bana na nzambe, tozali eteni ya etali seli ya nzambe, oyo ezalaki kati na ye, oyo ekomaki mosuni lokola ye akomaki mosuni.
So we can have fellowship one with the other as a family of God upon the earth.
Potokoka kokota na bondeko biso na ye lokola libota na nzambe na mokili.
That was God's purpose at the beginning. Yes, sir. That's what God wanted at the beginning.
Pe yango ezalaki mwango na nzambe uta na ibandeli. Iyo, monsieur. Yango ne oyo nzambe alingayi kosala uta na ibandeli.
He had everything under control, and he turned man over into the Garden of Eden on free moral agency.
Azalaki na bokonzi likolo na biloko nyonso. Atiaki moto likolo na elanga na Eden na bonsomi ya kopona.
He said, son, it's yours. What a beautiful place.
Alobaki, mwana, ezali ya yo. Isika kitoko nini boye.
God was so satisfied till he just went back and rested from all of his works.
Nzambe asepelaki penza. Kino akendeki na yepe apemaki na misana ye.
Every tree never brought forth thorns and thistles.
Nzete mokote ezalaki kobimisa nzube pe sende.
No berries ever come off of a thorn tree.
Mbuma mokote ezalaki kobima na nzete ya nzube.
Everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition.
Nyonso ebongaki be. Mimboto nyonso ebongaki be. Biloko nyonso ezalaki na lolenge oyo ebongi be.
Then, when he went to take a little rest, his enemy slipped in with deceit and took it over by misinterpreting his program to his children.
Bongo tango akendeki kopema mwa moke. Moini na ye. Amikoti saki na lipengwa na ye, pe azwaki bokonzi, na kolimbo la mabe, mwango na nzambe epa inabana na ye.
Amen. When he put trust in his own child, as you put trust in your daughter when she goes out at night with a man.
Nzoka ndeye atiaki motema na mwana ye moko. Ndeye botela ka mwana bino, ya mwasi motema tango abimaka na pokwa, elongo na mobali moko.
When you put trust in your son, when he has to go with a drinking boy or smoking boy, see?
Ndenge botelaka mwana bino ya mobali motema, tango atambolaka elongo na molangwi to momeli makaya bomoni.
He put trust in his son that he would not do anything wrong and would keep every word that he said.
Ataki botema na mwana yete, akosala eloko ya mabete pe akobata ya liloba nyonso oyo ye alobaki.
But the enemy slipped in like that greasy slicker that would take out your daughter and misbehave himself.
Kasi moyini amikotisaki lokola mobali moko oyo apakoli pomade na suki pe abimisi mwana yo ya mwasi pe abiki mabe na ye.
Or some woman would take go out with your son and the same thing. See?
To mwasi moko oyo akozwa oyo abibi na mwana yo ya mobali pe asali ndenge moko. Bomoni?
He slipped in, the enemy of God slipped in and misinterpreted the word to Eve.
Amikotisaki moyini na Nzambe. Amikotisaki pe apesaki ewa ndimbola mabe ya liloba.
Now, he by this fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over.
Sikawa ye, nazaya na kokweisa maoyo. Azwaki bokonzi pe, akomisaki elanga na Eden eloko na ye moko. Abotolaki yango.
And now, he has had 6,000 years of deceitful rule.
Amen.
Pe sika wasili kukokisa mibu koto motoba ya kuyangela na ye ya lipengwa.
Deceiving the people, God's children, as he did then.
Kupengwi sabatu, ba na Nzambe, lukola asalaka ndele.
Because they were based on free moral agency to act any way they wished to.
Pamba te bazaraki na bonsomi ya kupona. Po basala ndenge balingi.
And believing that they would act right, or trusting they would act right.
Pe bazalaki kondima ete, bakosala malamu. To bazalaki kolikia ete, bakosala malamu.
Then they come with the wrong act and sold their birthrights as Esau did for the world.
Kasi tala bazalaki mabe. Pe batekaki makoki na bango ya bokulutu lokola Ezau pona mokili.
And Satan won it, and he took it over.
Bongo Satana alongaki, pe abotolaki yango.
And he's had 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close.
Pe asili kozwa mibu koto motoba, pona kotonga Eden na ye. Ndenge Nzambe azwaki mibu koto motoba, pona kosili sa kotonga Eden na ye.
And by the seed of the word of the people, now established his own Eden in this earth in sin.
Pe na zela na lipengwa. Lipengwa na liloba. To ne abato. Ati sikawa Eden na ye moko na mokilioyo. Kati na lisumu.
God's Eden was established in righteousness.
Eden na Nzambe etiamaki kati na boyenge bene.
Satan's Eden is established in sin.
Eden na Satana etiamaki kati na lisumu.
Because Satan is sin. God is righteousness.
Pamba te Satana azali lisumu. Nzambe azali boyenge bene.
God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin. And religious sin.
Pe bokonzi na Nzambe etiamaki kati na boyenge bene. Kimia pe bomoi. Bongo Satana ati oya ye kati na lisumu pe lisumu na lolenge ya kosambela.
Notice how he deceived this deception? As he said he would. He promised to do this. Did anybody know that?
Botala ndenge apengwisaki. Lipengwa na ye. Ndenge alobaki ete akosala. Alakaki akosala yango. Moto moko ayebaki yango.
Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, I ought to quote more of them, I guess.
Toka mata Isaiah. Soki bosengeli nabiteni ya makomi oyu. Soki bo nabanzi nasengela kiko tanga biteni yango ebele.
Let's turn to Isaiah, the 14th chapter, just a moment. Let's see what Satan said here, just a moment.
Toka mata Isaiah mokapo ya zomi na mine. Mwa tango moke. Pe totala penza likamboyo Satan alobaki kuna mwa moke.
And Isaiah 14, we'll read it.
Na Isaiah zomi na mine. Tokotanga yango.
And watch what this fellow done. Isaiah 14, begin with the 12th verse. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?
Osiliko kweya longwana lola, boni, e monzoto, na tongo tongo, mwana na kubima na moi.
How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation?
Osiliko katama, kino mabele boni, yoyo ozalaki kolonga mabota.
For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven.
Olobaki na motema na yo et nakobuta na lola.
I will exalt my throne above the stars, that suns, stars of God.
Nakotia ngwende na ngai likolo na minzoto. Eniko lobaba na mibali. Minzoto na nzambe.
And I will set also upon the mount of the congregation the side of the north.
Pe nakofanda. Nako yangana, epai na likolo mosika.
Now I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High.
Pe nako buta likolo na isika na mapata. Pe nako mizalisa lokola oyo aleki likolo.
Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago.
Sikawa, boko kanisa likambo oyo, na biteni ya makomi mosusu.
I say, sets in the temple of God, exalting himself above all that's called God.
Ndenge alobaki, afandi na tempelo na nzambe, azali komi tombo la likolo na biloko nyonso bibiangami nzambe.
So that he as God is worshipped as God upon the earth.
Kino ete basambe la ye lokola nzambe na mokili.
There's the God of this world that I preached to you about last Sunday.
Tala nzambe ya mokili oyu, nateya kibino, lomingo eleki.
Here he is today, in deceit.
Yeo lelo, katna lipengwa.
That treacherous hour, that tremendous time that we're living.
Nangonga ya mayele mabe oyu, ntango ya somo, oyu tozaliko bika na yangu.
It's the most glorious time of all the ages, because we're facing the great millennium again.
Ezali tango oyo eleki na nkembo kati na bileko nyonso. Po ete tokomi lisusu pene na bokonzi monene ya mibu nkoto.
We're facing the Eden again.
Tokomi lisusu pene na Edene.
But right at this age, all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with.
Kati bobele na eleko oyo, lipengwa nyonso, pe mayele ya etumba, nyonso oyo na ino asale la te.
He's gathered it all together and reinforced himself and come down like God. And put himself in place of God. Religious.
Asangisi yango nyoso pe. Ami bakiseli makasi. Pe ayelo kola nzambe. Pe azuye sika ya nzambe. Azali mosambili.
And can quote the scripture. And can tell you scripture. Just as Satan did to Eve in the Garden of Eden.
Pe akoki kotanga makomi pe. Kote ayo makomi penza lokola Satana salaki. Epai na ewa na ilanga na Edene.
But leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap.
Kasi nyonso ya sengeli kosala. Eza inde kolongola eteni moko na yango. Kofungola mwa lidusu wana.
Where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night.
Epa imbondo na malakisi ya zabolo ekokota lokola ekongoleli na moto oyo azali kokanisa oyo tolobelaki na pokwa wana.
Now he said he would exalt himself above the Most High.
Bongo alobaki ete akomi tombola likolo na oyo eleki likolo.
He would ascend above the clouds to the stars.
Ako buta likolo na mapata, pe na minzoto.
And he would sit there like God and be above the Most High.
Pe akofanda kuna lokola nzambe. Pe akozali likolo na oyo aleki likolo.
And he has succeeded in carrying out his threats.
Pe alonga ki kokokisa miango na ye ya mabe.
He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats.
Natembete azwaki penza elonga kokokisa miango na ye ya mabe.
By the people letting him explain away in every age the value of God's promised word to that age.
Nabileko nyonso. Bato bapengwi samaki na ndimbola na ye ya kokitisa motuya ya liloba na Nzambe oyo eliakemi na elekoana.
That's exactly how he's done it.
Ezali penza bongo nde ya salaki.
Never age explained it away.
Nabileko nyonso azalaki kosala bongo.
In the days of Noah he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there.
Namiko na Noah alimbolaki ete ekokaki kosala mate mbula ebeta uta na likolo po ete mbula ezalaki kuna na likolo te.
His great scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there.
Sango malamu monene ya zebi na ye oyo ateyaki na elanga ya Eden akokaki kotinda bisalelo kino na sanza pe kotalisa polele ete mayi ezalaki kuna na likolo te.
But God said there would come a rain.
Kasi Nzambe alobaki mbula ekobeta.
But Satan succeeded and poisoned the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done.
Kasi Satan alongaki pe abebisaki makanisi na bato na nzela ya boluki luki ya zebi ete ekoki kosale mate kasi esalemaki.
God said it would be done, and it was done. He did.
Kati Nzambe alobaki ko salema, pe esalemaki, asalaki yango.
Now in the days of Jesus, he did the same thing.
Sikawa, na mikolo na Yesu, asalaki ndenge moko.
He poisoned their minds again by deceit. See, misinterpreting the word.
Abebisaki lisusu makanisi na bango na zela ya bokosi. Bomoni. Na kolimbola kaliloba mabe.
If thou be the Son of God, let me see you do something about it.
Soki ozali mwana Nzambe sikawa, tikala mwana yoko sala likambo moko na tia na yango.
Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown.
Yesu asalaki maseki na yete. Asalaki yango soko mokete. Nzambe azali moto ya maseki te.
He don't have to answer anything Satan asks.
Asengelaki koyanola ata mokete bosenga ya Satana.
He only had.
Asengelaki bobele.
Jesus said, "It is written, Thou shalt not live. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God."
Yesu alobaki. Ikomami ete ukobika te. Moto akobika bobele nalipate. Kasi na maloba nyos makobimaka na monoko na Nzambe.
He didn't have to clown from him.
Bomoni, asengelaki kosala masekite na ye.
He didn't have to make bread. He could have done it.
Asengelaki kosala lipate. Akokaki kosala yango.
But he'd been listening to the devil, so he didn't have to listen to the devil.
Kasi alingaki koyoka nde zabolo. Na bongo, asengelaki koyoka zabolo te.
And again, it is a religious sin, as at the beginning. So deceitful. Watch it now.
Pelisusu. Ezali lisumu na lolenge ya kosambela. Lokola na ebandeli, lipengwa penza, botala yango malamu.
It's not just purely old everyday sin, committing adultery and getting drunk and using God's name in vain.
Ezali penza lisumu ya mokolo na mokolo te. Kosala ikobo pe, kolangwa masanga. Pe kozwa kombo na Nzambe pamba.
That's not it. No.
Ezali yango te.
You remember years ago, many of you here, the old timers, remember that sermon I preached on the disappointments of judgment?
Bobo sanate, leki mwa mibu, mingi kati na binawa, bato ya kala. Bobo sanate, lite ya oyu, nate ya kilikolo na kokamwa na mokolo ya kosambi sama.
The harlot, she ain't going to be disappointed there. She knows where she's going.
Mwasi na pite, ya kokamwa kunate. Ye ayebi esika azaliko kende.
The drunkard ain't going to be disappointed there. The bootlegger, the gambler.
Molangu ye akokamwa kunate. Mumeli na lotoko. Mosani na masano ya mbongo.
The liar, the thief. He's not going to be disappointed.
Mokosi, moyibi. Ye akokamwa te.
But that
man who thinks he's right.
Amen.
There's a disappointment.
Kasi, moto oyo akanisaka ete azali kati na solo. Kokamwa nde yango wana.
That's that fellow. Say, come say, Lord, haven't I preached the gospel? Haven't I cast out devils in thy name?
Ezali ne moto wana. Oyo alobaka. Oyo ayaki koloba. Nkolo. Na te yaki sango malamu te. Na benganaki milibu mabe. Na kombo na yote.
Jesus said, depart from you, from me, you that work iniquity. I never even knew you.
Yesu alobaki. Bolo ngwala binu. Mosika na ngai bino bato na misala na nko. Na yebi bino soko mokete.
There's a disappointment. See, that deceitfulness.
Yango nde kokamwa yango. Bomoni, lipengwa yango.
That's what I'm constantly. That's where I'm so misunderstood.
Yango nde likambo oyo tango nyonso ngai. Wana nde esika na sosola mi mabe.
It's not that I want to be different. I don't want to be different. But I've got to be honest.
Ezali te ete nalingi kokesa na bato mosusu. Ngai nalingi kozala ndenge mosusu te. Kasi nasengeli kozala sembo.
I have a message and that must go to the people.
Nazali na sango moko. Pe esengeli kopesa maipai na bato.
Makes it very much misunderstood amongst the people.
Ezali pona yango nde. Ezali kososola mabe mingi kati na bato.
They think I'm against everybody. They only know I'm for everybody.
Bazali kukanisa ete ngai. Na tele melaka bato nyonsu. Soki bako kiko yeba. Ngai nazali mpona bato nyonsu.
And trying my best to bring him what's the truth. Just as it's laid on my heart. And the way it's laid in the Bible here.
Pe nazali kosala nyonsu ekoki. Pona te ya bango solo. Kaka ndenge etiami na motema na ngai. Pe ndenge ekomami awa na Biblia.
And God proves that to be the truth.
Amen.
So there's nothing else can be done about it.
Pe nzabe azali kotalisa polele ete ezali solo. Na bongo likambo mosusu ya kosala. Pona yango ezali te.
So man, if you look at it or they don't.
Bongo batala yango. To batala te.
See, they don't want to see it because they have already sold out.
Bomoni, balingi kotala yango te. Po ete basili koteka nyonso.
Sold their birthrights to some organization, some denomination.
Bateki makoki na bango ya bokulutu. Epai na ibongiseli. Epai na lingomba ebongisami.
To try their birthrights to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is ahead of every bit of it.
Pona komeka. Makoki na bango ya bokulutu. Yako kende na lola likolo na moboko ya losambo oyo ebongisami. Oyo satana azali mokonzi na yango nyonso.
God never did have an organized religion. Never did.
Nzambe na ino azwa losambo ebongiseli te. Mokolo moko te.
And they sell out to that.
Pe bazali koteka nyonso pona yango.
Or they, a bunch of men interpret the word. And say it means this and it means that.
Nzoka nde bango. Etonga na bato. Bazali ko limbo la liloba. Pe bazali ko loba yango. Elingi ko loba boye. Pe yango elingi ko loba boye.
God needs no interpreter. He does his own interpreting.
Nzambe azali na bosenga ya molimbo lite. Alimbo la kaye moko.
Yeah. He doesn't need anyone else to tell him how to do it. He's sovereign.
Asengeyi na moto mosusu te mpo na koyebisa ye ndenge ya kosala. Azali mokonzi.
He said how he would do it, and that's why he must keep his word.
Alobaki ndenge akosala yango. Pe yango nde lolenge asengeli kokokisa liloba na ye.
When he said, these signs shall follow them that believe, he meant just that.
Tango alobaki, bilembo oyo bikolanda bango bakondima, yango nde alingaki koloba.
Whatever he said would take place, he said it would happen in these last days, that he would do certain things, and he'd done it.
Nyoso alobaki, eko salema. Alobaki eko salema na mikoloyo na suka ete, ako salema kambo boye na boye, pe asali yango.
He has to ask nobody whether it's time or not, he knows what the time is, what the plan is.
Asengeli kotu na motomoko te, soki tango ekoki to te. Ayebi tango oyo ekoki, pe mwango oyo ebongi.
Now, Satan is deceiver. As spoke of in Matthew 24, with so much deceit.
Sika wa satana, mopengu isi oyo, ndenge elobami na matai tuku baina mine tuku baina mine na lipengu si ya makasi.
Now we find that by his gospel programs of knowledge, better education, higher ethics, civilization, and so forth, has bewitched the people that wants to serve God into believing his lie.
Sikawa, tozali komonete, na miango ya sango malamu na ye, ya boyebi, ya koyeko la malamu, na bizaleli ya bomoto, na civilization pe, bongo na bongo, aloki bato yo balingi kosai la nzambe, ete bandima lokutana ye.
Eve did not want to do that, but he showed her how it was more wisdom in it.
Ewa, alingaki kosala yango te. Kasi, atali saki elo lenge likambo yango, ezalaki na bwanya.
She didn't know, she wanted to know.
Yeah, yeba kite. Alingaki ko yeba.
She didn't understand, but she wanted to understand.
Sosola kite. Kasi, alingaki ko sosola.
And God told her not to try to understand.
Penzambe, alobela ki ye, aluka ko sosola te.
How can I understand any of these things? I cannot understand them. I believe them.
Ndenge nini ngai na koki kososola makambuyu? Na koki kososola yango te. Nandima ka yango.
I don't have to understand them. God is faith and not understanding.
Na sengeli kososola yango te. Nzambe azali kondima. Kasi kososola te.
We just believe what he said.
Tondima ka bobele o ye alobi.
Now compare God's Eden to Satan's now. After 6,000 years of perverting of the true interpretation of God's promised word to the age.
Sikawa. Toko kanisa, Eden ya nzambe, na oya satana sikawa. Simana mibu, koto motoba uyu. Abebisi ndimbola ya solo ya liloba na nzambe, oyo elakami pona ileko.
Let's compare it now and see where we get.
Toko kanisa yango sikawa. Petotala, epai tokomi.
Like he did to the church in at Christ's time in Jesus, trying to keep back God's loyal sons from knowing the truth.
Lokola, likambo asalaki na lingomba na tango na Kristo na Yesu. Amekaki kopekisa bana na nzambe, pona koyeba solo.
That's God put his sons or his attributes to fellowship with him by hearing his word.
Bawe ya nzambe. Nzambe ateki bana ye awa. Bitali selina ye. Po bazala na boyoka ni na ye na nzela ya koyoka liloba na ye.
What if your father told you, and you are a loyal son to your father?
Nini eko sale? Soki tatale yo, alobaki na yo, pe ozali mwana ya botosi po na tatana yo.
And he told you, son, don't you go in that water out there swimming because these gators in that water.
Pe alobaki na yo mwana nangai. Kokele kosukwa na mayu oyo kunate. Poete bangando bazali na mayu wana.
And a fellow comes back and says, surely such pretty water is that, there's no gators in it.
Pe motomoko aye na simalubi. Na tembete. Maiki toko ya boye. Bangando bazali na katite.
Now who you going to listen to? If you're a genuine son, you listen to your daddy.
Sikawa. Yo, okoyoka nani? Soki ozali mwana ya solo. Okoyoka nde papa na yo.
And a genuine son or daughter of God takes God's word first.
Pe mwana nzambe ya mobali to ya mwasi ya solo. Azwa kaliboso nde liloba na nzambe.
I don't care what anybody else says about it. They take God's word first.
Oyo moto mosusu akoloba etali ngai te. Bazwa kaliboso nde liloba na nzambe.
Poison in the cup. And they believe it.
Mondo ezali kati na kopo. Pe bazali kondima yango.
Having faith in all his word, his seeds, brought an Eden of holiness, love, and eternal life.
Kuzana kondima na liloba nyonso. Mimboto na ye. Ebimisaki Eden ya bosantu. Ya bolingo. Pe ya bomo inaseko.
That's what God's Eden produced. Holiness.
Yango nde Eden na nzambe ebotaki. Bosantu.
And it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life.
pe ebimisaki edeni moko ya bosantu ya bolingo ya lisosoli ya kobonga be pe ya bomo inaseko.
That's what God's planning, his word, his seed.
Yangonde nzambe azali kolona liloba na ye momboto na ye.
That's what his church will be at the end. It'll be the same thing.
Yangonde lingomba na ye ekozala na suka ekozala ndenge moko.
Notice, here's a thought, don't forget it. I'll get to it some other time or some other message.
Botala, likalisi moko yango yu, bobo sala yango te, na kozongele yango, na tango moko, to kati na lite ya mosusu.
But you know, God said, let every seed bring forth of its kind.
Kasi boyebi, nzambe alubaki, tika momboto moko na moko ebota na lolenge na yango.
Is that God's commandment?
Yango nde ezali mobeko na nzambe.
Now, what good is any preacher or anybody else try to make that word say something else? Amen. See?
Nabongo, li tomba nini na motei. To moto nani mosusu komeka kosala ete, li loba eloba eloko mosusu. Bomoni?
Every word of God is a seed. Jesus said so.
Amen.
A seed of sower, so.
Li loba na nzambe, moko na moko ezali momboto. Yesu alobaki bongo. Momboto oyo moloni alonaki.
So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind.
Na bongo soki malako zobi la botoba ezali loba na nzambe, ekobota na lolenge na yango.
If Malachi 4 is God's word, it'll bring forth of its kind.
Soki Malaki mine ezali loba na nzambe, ekobota na lolenge na yango.
And every other promise must bring forth of its kind.
Baby, laka mosusu nyoso. Esegali kobota na lolenge na yango.
You see Satan out here in disguisement? He's trying to say it's not so.
Bomoni, Satan awa. Na komi bomba na ye. Azali ukome ya koloba oyo te. Ezali bongo te.
Do you understand it?
Bozali kososola.
Amen.
See, Satan said, oh, that ain't for this day. That was some other time. That I don't even mean that.
Bomoni, Satan alobi. Oh, likabowana ezali pona eleko oyote. Yango ezali, yango ezalaki pona eleko mosusu. Likabowana elingi ata koloba bongo te.
Every seed must come forth of its kind.
Momboto moko na moko esengeli kobota na lolenge na yango.
That's how God establishes Eden. Is that right?
Yango nde lolenge nzambe atiaka Eden na ye. Boyete?
Amen.
And here it is. That's how God establishes his church.
Pe yango oyo. Ezali lolenge oyo atongi lingomba na ye.
Every word after its kind.
Liloba moko na lolenge na yango.
Man shall not live by bread alone, but by every word proceeding out of the mouth of God. See?
Moto akobika bobele na lipa te. Kasi na baloba nyonso. Makobima kana monoko na nzambe. Bomoni?
Satan, he'll take something else. But God said, every seed after its kind.
Amen.
Satan ye akozwa iloko mosusu. Kasi nzambe alobi. Momboto moko na moko na lolenge na yango.
If the promise said, these signs shall follow them that believe.
Soki elaka elobi. Bilembo oyo bikolanda bango bakondima.
Now the church says, join the church, recite the creed, know the catechism. There's not such things in the whole Bible.
Sika wa lingomba ezali koloba. Kota la lingomba. Tanga bisakola. Yekola katekisimu. Makambo wana ezali na kati ya Biblia te.
But Jesus said, these signs shall follow them that believe.
Kasi Yesu alobaki bilembo oyo bikolanda bango bakondima.
In my name they shall cast out devils.
Na kombo na ngai bakobenga na milimu mabe.
They shall speak with new tongues.
Bakoloba na minoko na sika.
If they take up serpents or drink deadly things, it won't harm them.
Soko. Bakolokota banyoka. To bakomela eloko na kufa, ekosala bango mabe te.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Soko bakotia maboko na bango likolo na babeli, bakobika.
Who is any man to deny that?
Hallelujah.
See?
Moto nani akomeka koanga na likambo yango? Bomoni?
Every seed will bring forth of its kind.
Momboto moko na moko. ekobota na lolenge na yango.
If you are a seed of God, an attribute, a son of God, then the word of God is sown in you.
Amen.
See?
Soki ozali mumboto na Nzambe, etaliseli mwana Nzambe na bongo liloba na Nzambe elona mikati na yo bomoni.
And then when you hear the word of God, my sheep hear my voice, a stranger they won't follow.
Pena sibatango koyoka liloba na Nzambe, bampate na ngai bayoka ka mongongo na ngai, bakolanda mopayate.
You get it?
Sosoli yango?
Then every seed comes forth after its own kind.
Na bongo mumboto moko na moko. Ezali kobota na lolenge na yango.
Now we find out that every seed bringing forth of its kind, there was no death in the new in that Eden.
Sika watomoni ete mumboto moko na moko ezali kobota na lolenge na yango. Kufa ezalaki te na oyo ya sika na Eden yango.
There will be no death in the new Eden.
Kufa ekozala te na Eden ya sika bomoni.
There was no nothing else but holiness, purity, and eternal life.
Eloko te, eloko mosusu ezalaki te bobele bo santu bo peto pe bomoni na seko.
Now by unbelief and all of God's word has brought the seed of unholiness in Satan's Eden.
Sikawa kozanga kondima na liloba ya Nzambe mobimba ememaki mumboto ya kozanga bo santu kati na Edene ya Satana.
We are now entering in where Satan is taking the throne as the Antichrist in a Eden of this earth.
Tokomi sikawa na isika oyo Satana akofana na ngwende na ye lokola motemeli na Kristo kati na Edene ya mokili oyo.
A Eden of sin. Perverted religion.
Edene moko ya masu. Yako sambe la oyo e baby sami.
He started not upon I am Satan. I am the great angel.
Abanayi kolobate, ngayi nazali Satan. Ngayi nde mwanje monene.
No, not upon that, but upon perverting God's word.
Te. Abanayi bongo te. Kasi abanayi ko baby sa liloba na Nzambe.
And that's how he's brought his kingdom in every age.
Pe ezalinde bongo atongaki bokonzi na ye na bileko nyonso.
And now in this great deceitful age, ready to take his throne by his people.
Pe sika wakati na ileko monene ya lipengwa oyo abelemi pona kofanda na ngwende na ye na nzela ya bato na ye.
He's built himself an intellectual, educated, scientific Eden. Right.
Amitongeli Eden moko ya mayele ya bongo. Ya boyekuli. Ya zebi. Ndenge moko. Bate ya zebi. Lingomba ya zebi. Batonali kindo ya zebi. Makamonyoso ya zebi.
Scientific preachers. Scientific church. Scientific theology. Everything is scientific.
Makamonyoso etongami likolo na boyebi. Lingoma mobimba etongami likolo na boyebi etongami likolo na kondimate.
Everything's on basis of knowledge.
Makambo nyonso etongami likolo na boyebi.
The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith.
Lingoma mobimba etongami likolo na boyebi etongami likolo na kondimate.
One time I went in to hold a meeting to a man's church. It was a great auditorium in the West, a fine man.
Mokolo moko na keneki kosala lianga nyina losambu ya moto moko. Ezalaki ndako moko munene kuna na westi. Mobali moko malamu.
And he denied these things that we're talking about. Get him, I liked him. Fine man, old man.
Pe azalaki koboya makambo oyo tozali kolobela. Kasinde azalaki nalingaka ye. Moto moko malamu. Azalaki mokolo.
When his congregation went out, it seated about 6,000 people.
Tango losambo na ye esilaki. Ezali na bifandelo ya batopene na koto motoba.
When his congregation went out in the afternoon service, about 1,500, they were all fine-dressed intellectuals. I sat there and watched them.
Tango losambo na ye esilaki. Nalianga ni yasima na zanga. Pena baton koto na kama mitano. Bango nyonso. Bazalaki batola mayele pe balataki kitoko na fanda ki wana pe nazalaki kotala bango malamu.
He preached a very good sermon, the man did.
Mubali yango ateyaki liteya moko kitoko.
And then he asked if anybody wanted to accept Christ just to raise up their hands.
Pena sima atunaki soko moto moko alingi koyamba Kristo atombola kaka loboko.
And no one raised up their hands, and finally a woman raised up her hands.
Pe ata moko atombola ki loboko te. Pe suka suka mwasi moko atombola ki maboko.
He said, "All right, now you're a Christian," and made her for baptism.
Alobaki malamu okomi sika mo Kristo. Pe amemaki ye na libatisi.
And then when he went out, he dedicated the baby, kissed the little baby, and made a prayer over it, and dismissed the audience.
Pena simantango mubali yango abimi, apambola ki bebe moko. Pe apepwa ki bebe yango, pe abondela ki pona ye, pe asuki saki losambo.
When his congregation went out, all fine, scholarly, educated people,
tango losambo na ye ebimaki, bango nyoso, batu malamu, batu batanga, batu bayekola.
Then I was standing on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out.
Nasima na tele maki pembeni. Pona pesa mubali yango mbote. Pena tombe la ye lisungi na nzambe. Ezalaki ye kubima.
And when I did, here come my crowd in. They couldn't let him in while his crowd is there.
Pena tango yango. Etonga nangai ekomaki. Bakokaki ko pesa bango nzela ya kokota te. Tango etonga na ye ezalaki wana.
Here come mine in wheelchairs, stretchers, straight jackets, insane and everything else.
Baoyo yangai bakomaki na bakiti ya biboso likolo na ba branka na kazaka ya kokanga bato ya maboma penyoso mosusu.
See the difference? That's it.
Bomoni bokaseni yango wana.
That's the thing I'm talking about, see? See? It's something different.
Tala likambo nazali kolobela. Bomoni. Bomoni. Ezali eloko moko ya ndenge mosusu.
When by scientific knowledge you can make an understanding gospel.
Nzoka nde na boyebi ya zebi. Okoki koteya sango malamu oyo bato bakoki kososola ete.
He that believeth on Jesus Christ shall not be condemned. See? But these signs shall follow them that believe.
Bino, ye oyo akondimela Yesu. Akokwa isamate, bomoni. Kasi bilembo oyo. Bikolanda, bango bakondima.
See, he fails to put that in there. See?
Bomoni, azangi kotia yango wana, bomoni.
She believed on Jesus Christ, she saved. If these signs follow the believer.
Mwasi yango, andimela ki Yesu Kristo. Abibisa maki, soki bilembo oyo, ezali kolanda mondimi.
And he that heareth my word, not just makes that not hear it with his ears, but understand it.
Pe, ye oyo, akoyoka iloba nangai. Kaka kotanga malobate, koyoka yango na matoi na yete, kasi, kososola yango.
Anybody can hear a prostitute, can hear it and remain a prostitute. See?
Moto nyonso akoki koyoka yango. Mwasi na pite akoki koyoka yango. Pe, kotika la mwasi na pite, bomoni.
A drunkard can hear it, a liar can hear it, and still remain a liar.
Molangwi akoki koyoka yango. Mokosi akoki koyoka pe, kotika la mokosi.
But he that understandeth my word, and believeth on him that sent me, has everlasting life.
Kasi, yoyo, akososo iloba nangai. Pe, akondima motindi nangai. Azaida bomo ya seko.
There you are. See, and no man can do that except God for ordaining.
Yango wana bomoni. Pe moto mokote akoki kosala yango. Bobele te nzambe ayeba ye libusu.
Jesus said, no man can come to me except my Father draws him, and all the Father's given me will come to me. Amen.
Yesu alobaki. Moto akoki koya epai nangai te bobele te tata abenga ye. Pe bato nyonso tata asila kopesa ngai bakuya epai na ngai. Amen.
It's all the sovereignty and foreknowledge of God.
Nyonso ezali kotalela bokonzi pe boyebi liboso ya Nzambe.
He lives alone and nobody tells him what to do.
Azali kobika ye moko pe moto moko te akoyebisa ye nini asegeli kusala.
Now, by unbelief, and though taking all the word of God has brought a seed of unbelief.
Bongo kuzanga kundima. Na kuzanga kuzwali lobana nzambe mubimba. Ebotaki mumboto ya kuzanga kundima.
Unholy, sinful, hatred, and eternal death is in this sinful intellectual church age.
Ya kuzanga busantu, ya masumu, ya koyina, peliwa ya seko, ezali kati na ileko oyo ya lingomba ya mayele. Oyo etondi na masumu.
Now you got it?
Sikawa, busosoli yango?
And this day, that when the whole world is religious.
Na mikolo oyo. Wana mokilimo bimba, ezali ko sambela.
Did you know that?
Boye baki yango?
The whole world is religious.
Mokilimo bimba, ezali ko sambela.
And in this religious age, big churches on every corner.
Pena ileko, ya ko sambela oyo. Banda ko nzambe minene, ezali na balabala.
Everything, the whole thing winds up in Satan being worshipped.
Nyoso. Nyoso wana ko suka la ko sambela satana.
Here it is right here in the Bible. Right.
Yangoyu. Awa penza katira Biblia. Izali solo.
And in this intellectual, theological seminaries, that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions.
Pe nabitelo yali kindo ya mayele. Oyo bimisaki moto ya mayele. Oyo ayeko laki lolenge ya koloba. Ya kosala makambo. Yakobenda bokebi ya bato.
And everything like psychology, 3 and 4 years, to know how to deal with a man's mind.
Pe makambo lokola bayekola bizaleli. Mbula misato tomine, pona koyeba lolenge ya makanisi ya moto.
See, it's the Spirit of God is not something that you, is schooled into you.
Amen.
It's something that's predestinated into you by the hand of Almighty God.
Bomoni ezali, moni mona nzambe ezali te eloko oyo, yo, ekotia makati na yo nanzela ya kelasi. Ezali eloko oyo, ebongisama liboso kati na yo, na loboko na nzambe na nguya nyonso.
Your experiences cannot be schooled or taught into you, it's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right.
Kobike la makambo po na yo. Ezali na nzela ya kelasi to koyekola te. Yango ebongisama liboso. Na loboko na nzambe pe na boyebi makambo liboso ya nzambe. Kati na yo ya solo.
Now, it brought forth this great Eden that they now live in, a church world's Eden.
Na bongu, yango ebotaki Eden monene oyo bazali kobika kati na yango sikawa. Lingomba ya Eden ya mokili.
They're all uniting together now at the Great Ecumenical Council and go to have the World Church.
Bango nyonso bazali sika wako sangana. Kati na lisanga monene ya mangomba. Pe bakosala lingomba ya mokili mobimba.
All coming under one head where Satan will be thrown just exactly.
Bango nyonso bakosala na se ya motomoko. Epai satana kofanda na ngwende. Bongo penza.
And the last call is going out to catch the bride before she gets into that.
Pembela ya suka ezaliko sakolama. Pona kozwa mwasi na libala. Liboso ete akota kuna.
For once in that she's tucked the mark of the beast and doomed.
Pamba te. Soki akoti kuna. Pe azui elembo na nyama. Pe akweisami.
She'll never come out of it.
Ako bima kati na yango lisusu te.
That's where he said, come out from among them, my people, before he goes into him. See?
Yango wana ilobamiete, pop bima, katila bango bino batonangai, liboso akota kuna na kat. Bomoni?
Come out from among and be you separate.
Pop bima katila bango, pebo kabwana.
Now, hatred and death and eternal separation from God in this Eden.
Bongo koyina peli wa, pebo kabwani alibela na nzambe. Kati na Edene oyu.
Lust, filth, perversion. How? By sowing the wrong seed.
Bilulela, mbindo, libebi, ndenge nini. Na kolona mumboto ya mabe.
Reminds me of the vision I've seen before I ever met the Pentecostal people
of that man going around the world in white.
Ezali kokanisa langai emonene li oyo na monaka liboso na ngai kokutana na bapatekotiste ya moto wana azalaki kotambola na mokili na bilamba ya pembe.
You've heard me tell it many times.
Buyuka ngai koloba yango mbala mingi.
The one coming behind him sowing seeds of discord.
Pe mosusu ayaki na sima na ye azalaki kolona momboto ya kozanga boyokani.
But he won it fairly in Eve in the Garden of Eden by the lust of Eve for sin. The lust for Eve of sin.
Kasi alongaki penza kati na Ewa. Na ilanga na Eden. Na posa mabe ya Ewa po na lisumu. Posa mabe ya Ewa po na lisumu.
Then if Eve lusted for knowledge, it was sin.
Na bongo, soki Ewa zwaki posa mabe ya boyebi. Izalaki lisumu.
And when we lust for knowledge, want a PhD, LLD, it's sin to do so.
Pe tango tozali na posa mabe ya boyebi. Toni kozwa lipolome ya philosophie, lipolome ya droit, kosala bongo ezali lisumu.
That's strong statements, but that's the truth.
Ezali maloba moko makasi, kasi ezali solo.
Amen. How strong it is still the truth.
Ata ezali makasi ndenge nini, ezali kaka solo. Bomoni?
The lust for knowledge, understanding.
Kozala na posa mabe ya boyebi, ya lisosoli.
The thing of it is today we don't try to establish the Word of God in the people's hearts.
Amen.
We're trying to establish ourselves.
Likambo yango ezali. Ezali lelo. Tozali koluka kotia iloba na nzambe kati na mitema ya bato te. Tozali koluka komiti ya biso moko.
Churches are trying to establish the doctrine of the church in a person's heart.
Mangomba ezali koluka kotia malakisi ya lingomba. Na motema ya moto.
We are commanded to establish the word of God.
Esengeli na biso kofandisa liloba na nzambe.
Paul said, I didn't come to you with enticing words of man, that your faith might rest upon the knowledge of man.
Paulo alobaki, na yaki epai na bino na maloba ya elengi ya batote. Ete kondima na bino eko kakotonga ma. Te, likolo na mayele ya bato.
But I come to you in power and manifestations of the Holy Ghost that your faith might rest in God.
Kasi na yaki epai na bino na nguya. Na komuni sama ya molimo santo. Ete kondima na bino. Eko kakovanda kati na nzambe.
Amen.
There you are. Man must establish yourself.
Yango wana. Moto akoki komitia ye mokote.
We find it amongst, let God do something for a person, send him out. You find every man trying to impersonate it.
Tomoni yango katina. Soki nzambe, asali likambo epai na moto moko, pe atindi ye, bokomona bato nyoso, koluka, komekola yango.
See, they're trying to establish themselves.
Bomoni, bazali koluka komiti ya bango moko.
Every man, I did this, me, I, mine, my denomination, me, this. Establish themselves.
Moto nyoso, ngai, nasalaboy, ngai, ngai, oyo yangai, ebongiseli nangai, ngai boye, bazali komitia bango moko.
What are we preaching about, ourselves or the kingdom of God?
Tozali kotea nini? Biso moko tobo konzi na nzambe.
Establish the word of God.
Botia ndeli loba na nzambe.
Take out the unbelief.
Amen.
And establish the kingdom of God in a man's heart.
Bolongola kozanga kondima na motema ya moto pe bokotisa bokonzi na nzambe.
And the kingdom of God cannot be established in a man's heart lest God made that man thus.
Pe bokonzi na nzambe ekoki kotia makati na motema na moto te. Bobele nzambe asala moto yango bongo.
He cannot be established in a... And remember, the deceitful part, that man think that it's right.
Eko kiko tia mate katina. Pe, bomi kanisela lipengwa katina yango ezali ete, moto akanisi ete, azali katina solo.
There is a way that seemeth right unto a man. Every intellectual being seems right.
Bomoni, zela ezali oyo emonani malamu epai na moto. Moto nyoso ya mayele amunaka lokola azalina solo.
As I told you a few Sundays ago, when I stood by my dying baby and Satan standing there and said,
lokola na yipsa ki bino, eleki ba lomingo. Tango nazalaki pembeni na bebe nangai, oyo azalaki kobunda na liwa. Satan azalaki wana, pe alobaki.
There's your daddy died in your arms the other night.
Papa na yo, akufaki na maboko na yo, na pokwa wana.
There's your wife laying down there in the morgue. And here's your baby going.
Mwasi na yo, atami kuna na nandako ya bibembe. Pe bebe na yo yeuyo, azaliko kende.
And you asked him to answer you, and he pulled a shade down over you.
Pe osengi ye ete ya nola yo, pe akitisi yo. Akitisi rido moyindo liboso na yo.
Now and yet he's a good God. And yet you said he was a healer.
Sikawa, yende azali nzambe malamu. Pe yo, olobaki ete azali mobiki sinanzoto.
And you who are standing for what you said was right, you're wrong.
Pe yo motoyo, otele maki po na koloba, ozali na solo. Okweyi na likambo.
Oh, every reason, every mental faculty had to agree that it was right. And he was right. That much.
Oyo mabanzo nyonso, makanisi nyonso ya bango, esirela ki kondi mama ete, ezali solo. Pe, alonga ki kino wana.
So was he right when he told Eve, your eyes will be open, and you'll know right from wrong.
Alonga ki pe tango, alobela ki ewa, miso na bino makofungwama. Pe boko yeba malamu na mabe.
And you'll be as gods that way, knowing right from wrong, because God didn't let them see themselves yet that they were naked.
Pe boko koma lokola banzambe. Ndege wana, nako yebaka malamu na mabe, pamba te, nzambe apesa ki bango na ino nzela, yako yeba te, ete bazala ki bolumbu.
So they know they would know right from wrong, and he was right.
Nabongo ba yeba ki ete, bako yeba malamu na mabe, pe alonga ki.
But you see, it was contrary to the word of God.
Kasi bomoni, yango e kesana ki.
So does ministers in seminaries learning man-made theology.
Ezali pe bongo batei bakendeke na makindo basalaka koyekola makambo ya kosambela ebongisami na bato.
It may seem right. It may be a good understanding of a thing, but it's wrong.
Ekoki komona na lokola solo. Ekoki koza lolenge ya malamu ya kososola likambo. Kasi ezali libunga.
We don't have to understand it. We believe it because God said it so, and that settles it forever.
Tusengeli kososola yango te. Tozali kondima yango, po nzambe alobi ezali bongo. Pe ezali kokata likambo, po na libela.
The whole thing, it's where you believe it.
Likambo mobimba, bandimaka yango de bongo.
Oh, how Eve lusted to have a PhD. How she lusted to be smarter in what she was.
Oh, boni ewa, azalaki na posa mabe ya kozana lipolome ya filosofi. Bomoni, boni azalaki na posa mabe ya kozana na mayele koleka.
Notice how much alike man and his wife, and notice man and wife, both naked in the Garden of Eden, God's Eden.
Bota la boni, koko kana, ezalaki makasi. Kati na mobali na mwasi na ye. Sika wa bota la, mobali na mwasi, bango nyonso mi bale bazalaki bolumbu kati na elanga na Eden. Na elanga na nzambe.
Now, I'm going to close. I said I'd go to hold just a few minutes. Look, watch now, it's closing. Compare this now.
Sika wa naligi kosukisa. Nalobaki na kosa bobele mwa miniti moke botala malamu sikawa. Wala nazali kosuki sa. To kokanisa yango sikawa.
How much alike that man and his wife, both in God's Eden, without one stitch of clothes on them, and knew it not.
Kokokana ezalaki makasi kati na mobali na mwasi na ye. Bango nyonso mibale kati na Eden ya nzambe, bazalaki bolumbu penza, kasi bayebaki yango te.
For why didn't they know it?
Pona nini bayebaki yango te?
For they were veiled to their senses of nakedness
by the holy veil of the Holy Spirit.
Po ete na oyo etali bolumbu. Biyokeli na bango ezipamaki. Na ezipeli ya bule ya molimo santo.
They could look right at each other and they didn't know that they were naked.
Bakokaki kotalana. Kasi bayebaki te ete bazalaki bolumbu.
They were veiled with the Holy Spirit of holiness.
Amen.
They were veiled.
Bazipamaki na molimo santo. Ya mosantu. Bazipamaki.
God's veil yet today can look and not lust.
Amen.
They turn their head.
Ezipeli ya Nzambe lelo lisusu ekoki kotala kasi ekolula te. Bako balola moto na bango.
It's a holy veil. See, holy veil.
Ezali ezipeli ya bule, bomoni. Ezipeli ya bule.
God had their eyes. They were both, one was man and the other was woman.
Nzambe asimba kimi sona bango. Bazalaki bango bibale. Moko azalaki bobali pe mosusu azalaki mwasi.
And they did not know they were naked. Because the holiness of God kept their eyes veiled.
Kasi bayebaki te ete bazalaki bolumbu. Po ete bosantu ya Nzambe. Ezalaki kozipa miso na bango.
Notice, God hid their conscience from sin by the holy veil.
Botala malamu, Nzambe abatelaki lisosoli na bango mosika na masumu na nzela ya ezipeli ya bule.
Wish we had some time to lay on that a few minutes.
Ekokaki tozala na tango pona yango mwa moke.
Look here, for he the worshiper once purged, Hebrews, the worshiper once purged has no more conscience of sin.
Botala malamu awa. Pambate ye. Awa esili mosembeli. Ko peto ambala moko libela. Baebele. Awa esili mosembeli ko peto ambala moko libela. Azaili susu. Na masumu katela lisoso lina yete.
Sin is passed from him.
Likambo ya lisumu esili po na ye.
I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why did not preach on the Holy Ghost?
Na yoka kindeko Neville, koloba, na tongoyo. Tango mosusu moto moko atuna ki ye. Pona nini na te akalikolo na molimo santo te.
Why did I do this? Here it is.
Pona nini ngai na sala kalikambo boyete. Tina na yango oyo.
Amen.
The Holy Ghost is an action in you. It's a life.
Molimo santo ezali mosala kati na yo. Ezali bomoi.
Amen.
Not an emotion.
Amen.
Not some sort of a fleshly evidence.
Kolingana te. Ezali te lolenge moko ya ndanga na nzoto.
But it is a person, Jesus Christ, the word of God established in your heart to quicken every word of this age. Right?
Kasi ezali nde moto, Yesu Kristo liloba na Nzambe. Oyo, efandi kati na motema na yo. Pona kopesa bomo ina liloba moko na moko ya eleko oyo, ya solo.
What's the Holy Ghost in action? Not so much in demonstrations, but in action. What it does according to the word.
Botala molimo santo kati na musala. Ezalite na komoni sama ebele ebele. Kasi kati na musala. Oyango ezaliko sala kokokala na liloba.
Notice, now, the Holy Spirit of God's holy word had a man and woman naked and didn't know it.
Sika wabotala malamu moli mosanto, liloba mosanto ya Nzambe. Isala kete mobali pe mwasi bazalaki bolumbu, kasi bayebaki yangote.
How beautiful. Life of the word, the seed, the word.
Edali malamu mingi. Bomo ya liloba, momboto liloba.
God said, there is a tree in the midst of the garden, the woman.
Nzambe alobaki. Nzete moko ezali katikati la ilanga. Mwasi.
And in the midst of the garden is this tree.
Pena kati kati ya ilanga. Nzete moko ezali wana.
Don't even touch it. For the day you eat thereof, that day you die.
Bosimba yango soko mokete pamba te. Mokolo boko lia yango.
mukulu yangu bokukufa.
They were wholly veiled from it. Didn't know nothing about it. Dared to touch it.
Bazipa maki na ezipeli ya bule liboso na yango. Bayebaki ata eloko moko te. Mbele basimbaki yango te.
They were wholly veiled.
Bazipa maki na ezipeli ya bule.
They were safe in God's pavilion.
Bazalaki na kimia kati na hema na Nzambe.
They were alive. They had no death around them. Hallelujah.
Bazalaki na bomwe. Kufa ezalaki zinga zinga na bangote. Hallelujah.
They had perfect love one for the other, perfect life forever.
Bazalaki na bolingo ebongi be moko mpona mosusu. Bomoi ebongi be mpona libela.
They had perfect love, perfect understanding of the love of God.
Bazalaki na bolingo ebongi be lisoso li ebongi be ya bolingo na Nzambe.
They had God's word and kept it.
Bazalaki na iloba na Nzambe pe bazalaki kotosa yango.
And they were alive and safe in God's Eden. With no death at all around.
Bazalaki na bomo ipe na kimia kati na Eden ya Nzambe. Pe kufa tam mokete. Ezalaki zinga zinga na bango.
Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology.
Nasima Satan amemaki ewa. Koyoka sango malamu na ye yalikindo.
The gospel of knowledge, higher schooling, higher ethics, better civilization. Higher education and so forth.
Sango malamu ya boyebi. Kelasi ya likolo. Bizaleli ya malamu. Civilization ya malamu. Koyekola ya likolo. Pe bongo na bongo.
Then when he got the her to stop and listen to him a minute.
Na bongo tango. Amemaki. Ye kotele mape koyoka ye mwa moke.
To his reasonings, which we are commanded to cast down. When he got her to listen to it,
koyoka makanisi na ye, yango biso to segeli ko kweisa. Tango, amemaki ye, koyoka yango.
Now look here, the church is so-and-so, it's been established for so long.
Bongo, botala malamu, lingomba ezali boye, na boye, ibandaki utakala.
We're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes... No.
Biso tozali moko na mangomba ya kala kati ya ekolo. Mokambi na ingumba ayaka awa.
I don't care what it is. See? If it's against God's word, be against it.
Makambo wana etalinga ite bomoni. Soki ezali kotelemela liloba na Nzambe, yope telemela yango.
That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy.
Yangonde moini na yo. Eloko nyoso oyo ezali kotelemela liloba, ezali moini na yo.
Everything that's for the word is your brother. Is a part of you.
Nyoso yo ezali pola liloba. Ezali ndeko na yo. Ezali eteni na yo.
Notice, she pulled off the holy veil to see what sex really was.
Botala, mwasi alongolaki ezipeli ya bule. Pola koyeba, soki koyeba na nzoto, ezali penza nini.
Compare that. What lust really would do.
Boko kanisa yango. Eloko nini posa mabe ekosala.
She pulled the veil from off her eyes.
Alongolaki ezipeli na miso na ye.
The holy thing that God had put over her eyes, she wanted knowledge to know what it was all about.
Eloko ya bule oyo Nzambe atiaki na miso na ye. Azalaki na posa mabe ya boyebi. Pona koyeba nyoso na tia na yango.
So she pulled the veil off to see what it was all about.
Na bongo alungulaki ezipeli. Pona komona nyoso na tia na yango.
She listened to the devil. And notice what a place it put her in.
Mwasi, ayoka ki zabolo. Pebotala isika yango ememakiye.
They have done the same in each age thereafter. Always taking the intellectual side.
Basalaki lolenge moko na eleko moko na moko oyo elandaki. Kozwa tango nyoso, ngambo ya mayele ya bongo.
And has now built a kingdom of Satan, knowledge, his seed that he sowed.
Pesikawa bokonzi ya satana itonga maki, boyebi, momboto yo alonaki.
And has took the world to be an Eden of death.
pe ekomisaki mokili Edene ya liwa.
Now, notice. Now look at Revelation 3, the lady of sin in church age. You can think it in your mind. Now notice.
Sika abotala. Emoni selimi satu. Eleko ya lingomba ya Laodikia. Boka nisa yango na ino. Sika abotala malamu.
She, Eve, is Satan's queen.
Ye, ewa. Atali mwasi mokozi ya satana.
See, Satan, the serpent, got to Eve before Adam got to her. See? That's right.
Bomoni, sikawa satana nyoka. Akendeki epai na ewa liboso na Adama kokende epai na ye. Bomoni, ya solo.
So he beguiled her. See, so Satan the serpent was the husband of Eve before Adam ever knew. See? He beguiled her.
Nabongo, apengwisaki mwasi. Bomoni, nabongo satana nyoka. Azalaki mobali ya ewa liboso ete Adama ayeba ye bomoni apengi saki mwasi.
The Bible said he did. And she knew she was naked then.
Biblia elobi bongo. Pena tango wana mwasi ayebaki ete azalaki bolumbu. Bomoni.
Now, look at the latest in church age. She, Eve, is setting as Satan's queen.
Sika abotala, eleko ya lingomba ya Laodikia. Ye ewa. Afandi lokola mwasi mokonzi ya satana.
She's rich in worldly goods, blind, naked again, and don't know it. Just like it was in God's Eden.
Azali mozui na biloko ya mokili. Mokufi miso, bolumbu lisusu. Pe ayebi angote, kaka ndenge ezalaki na ilanga na Edene.
But now, not because the holy veil is over her face, but the lust veil.
Kasi sikawa. Ezalite. Po ete ezipeli ya bule. Ezipi elongina ye. Kasi ezipeli ya posa mabe.
That she took off God's holy veil and put on a veil of knowledge for lust.
Yango wana longoli ezipeli mosanto ya nzambe. Pe alati ezipeli ya boyebi. Po na posa mabe.
And now she has a lust veil that she is blind to it being sin.
Pesikawa azaida izipeli ya posa mabe. Oye komisi ye mokufi miso. Pona oyo ezalili sumu.
She's naked on the street and don't know it.
Azali bolumbu na balabala. Pe ayebi yangote.
She's a prostitute on the street.
Azali mwati na pite na balabala.
Women with these shorts on in God's sight is a prostitute and don't know it.
Basi oyo balata kabakupe na miso na nzambe bazali basi na pite pe bayebi yangote.
Notice, take our women. Now, if you want to see what condition the church is in, watch the way women are acting.
Botala, boka mata basi na biso. Bongo, soki bolingi ko yeba lolenge ya lingomba, botala lolenge basi bazali kobika.
She always represents the church.
Mwasi atali sakatango nyoso lingomba.
In Satan's Eden of sin and unbelief, a religious perversion, perverted kingdom.
Na Edene ya satana, ya masumu peko zanga kondima, ya li bebi na kosambela, bokozi oyo e bebi sami.
Instead of taking God's word, they took the intellectual learning of man.
Na isika ya kozwa iloba na nzambe, bazwa kinde boyebi ya mayele ya bato.
Instead of taking the church, they took the organization.
Pena isika ya kozwa lingomba, bazwaki ebongi seli.
And they're bringing it to one great head.
Pe bazali komema yango nyonso na se ya mokozi moko monene.
Now notice, perverted from innocence, don't miss this now.
Sika wa botala. Abebi sabi uta na botsembo na ye. Sika wa, bozanga likambo yote.
The church has been with this lust veil on.
Lingomba. Elati samaki na izipeli. Oye ya posa mabe.
Notice what it's done to her.
Botala, epaye memiye.
It's perverted her from innocence to knowledge. Hey? The holy veil, she was innocent. With the lust veil, she's knowledge.
Yango. Yango ebebisi ye longwa na busembo na ye. pe ekomisi ye na boyebi. Bomoni, na ezipeli ya bule, azalaki sembo. Na ezipeli posa mabe, azali boyebi.
She knows it's pleasant. She knows what it does. See?
Ayebi ezali elengi. Ayebi litoma na yango. Bomoni.
It's a fruit, a tree to be desired. Make him one wise. See?
Ezali mbuma. Nzete kitoko. Pona kufungula mayele. Bomoni.
She is perverted from innocence to knowledge, from holiness to filth and lust, and from life to death.
Amen.
A baby sami longwa na bosembo pe akomi na boyebi. Longwa na bosantu kino na mbindo pe posa mabe. Pe longwa na bomoi kino na liwa.
This kingdom has to die. This kingdom shall die.
Bokozi oyo esengeli kokufa. Bokozi oyo ekokufa.
The God of heaven will destroy it from the face of the earth.
Nzambe ya lola akoboma yango nye pe akolongola yango na mokili.
Notice in this perversion, it's become from a man to a woman, and from a woman to a man, and don't know it.
Botala, kati na libebi oyo, mobali akomi mwasi, pe mwasi akomi mobali, pe bayebi yangote.
A very good product of Satan's Eden, if you watch the streets today at our modern people.
Mbuma yango penza ya Eden ya Satana, soki botali na balabala lelo, bato na biso ya mikolo oyo.
Notice, it was Eve that Satan used to make Adam sin by her power of lust.
Botala, Satana asalela kinde ewa, pona kumema Adama ete, asa alisumu nanguya ya posa mabena ye.
Now, the same, doing the same thing today.
Sikawa ndenge moko. Azaliko sala ndenge moko lelo.
Notice, bobbed hair, painted facing, sexually dressed.
Botala malamu, suki akati, elongi ya pakoli pakoli, bilamba ekangi ya nzoto, bomoni.
She does that. And don't know that every one of those things is contrary to the Word of God.
Azali ko sala yango. Pe ayebite ete makambo oyo nyonso. Ekesana iloba na Nzambe.
To cut her hair makes her a dishonorable woman, a prostitute.
Kokata suki na ye. Ezali ko komisa ye mwasi ya soni. Mwasi ya ndumba.
To wear shorts puts her disgracefully.
Kolata bakupe. Ezaliko bwa kaye libanda na ngolu.
But sexy dresses on her makes her a prostitute. Amen. And she don't know it.
Kolata bilamba ezaliko kanga nzoto. Ezaliko komisa ye mwasi na pite. Pe ayebi yango te.
Not because of the holiness of God, because of the lust of Satan.
Ezalite pona bosantu na Nzambe. Ezalite pona posa mabe ya Satana.
She causes her Adam to lust for her.
Mwasi asalaki ete mo. Asalaki ete Adama. Akoma na posa mabe pona ye.
She took off the clothes that God dressed her in back in Eden for her journey through this wilderness. She took them off.
Mwasi alongolaki bilamba oyo Nzambe alatisaki ye kuna na Eden. Pona mobembo na ye kati na lisobe oyo. Alongolaki yango.
She stripped herself down when God had her wrapped all over in skins.
Ami longola ki bilamba, nzoka ne Nzambe, azipaki ye mobimba na poso ya banyama.
She's beginning to shave a little off each time. Now she's back to where she was at the beginning.
Ya bandaki kolongola yango moke moke. Sikawa azongi ndenge azalaki na ibandili.
Now she's got her Adam to wearing her underneath clothes.
Sikawa amemi Adama na yete.
A man put on them little old sissy looking shorts.
Amen.
You get out here, I don't Hello. Think there's much man doing.
Mobali oyo alati kupe ya moke ya basi. Pe abimi na yango libanda na ndimi te ete azali penza mobali.
He is the biggest sissy I know of.
Azali penza suka na efemine.
Amen.
See, she's got her perverted Adam to act like she, see? Wearing her underneath post.
Bomoni. Mwasi amemi Adama na ye. oyo abebi sami ete asala lokola ye. Bomoni, alata bilamba na ye ya se.
She seen what she could do in her when she took off all of her clothes but her underneath ones.
Amona ki makambo oyo akoki kosala tango alongola ki bilamba na ye nyonso pe atikala ki bobele na bilamba na ye yanse.
That's the shorts. Of course, that's a woman's underneath clothes.
Izali bakupe na tembete yango izali bilamba na se po na basi.
And here her Adam is wearing them.
Pe tala Adam na ye azali kolata yango sikawa.
Which according to God's original word is an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
Pe koko kana na liloba na nzambe ya ibandeli izali mbindo po na mwasi kolata elamba ya mobali.
And a man to put on a garment that pertains to a woman from the original word.
Pe izali mbindo po na mobali kolata elamba ya mwasi uta na liloba ya ibandeli.
Think of it.
Boka disa yango.
Now, he now wears her bangs also.
Sikawa. Mobali oyo sikawa. Akomi kosala suki lokola mwasi.
He combs them down, puts a curler in them.
Azaliko sopa suki yango na elongi. Azaliko tia yango bigudi.
Some of the most sickly sights I've ever seen in my life is some of those kids out here today with their bangs combed down like this.
Mokola makambo ya mabeko leka oyo. Namona na bomo inangai, ezalinde bilenge ya lelo yu. Namua basuki na bango, ekitiboi.
And colored bleached hair with some kind of a peroxide, something, and bleached hair, and rolling it in curlers, making bangs.
Peba pakoli yango langi. Balongoli suki yango langi, na kisi moko boyi. Bazali ko longola langi, na suki na bango. Peba bazali ko zinga yango, na ba bigudi. Pona kolali sasuki.
You big sissy.
Amen.
By femine.
That's a horrible thing to say from a pulpit, but judgment begins at the house of God.
Amen.
Ezali ka makasi ya koloba uta na etelo kasi kosambi sama ebanda kalanda ko na Nzambe.
You don't even know where you're a man or woman.
Amen.
Bozali atako yeba te soki bozali mibali to basi.
And I understand that our United States Army is coming out next in shorts.
Pena yoka ki ete. Mapinga ya basoda na biso ya Amerika. Sima na tango moke, bako banda kolata bakupe. Ezali solo.
See what the perversion is? It's a woman's clothes. Where's your bank?
Bozali komona li baby yango. Ezali bilamba ya basi. Bazali ko sala suki lokola basi.
The other day I was over Howard Johnson's. Not this one here, but one on the road going out.
Mukolo wana nazaraki kuna na Howard Johnson oyo awate kasi oyo ezali na balabala kobima na ingumba.
And I just sat back in amazement.
Pera fada ki wana na kukamwa.
Here come a little boy along his mouth open.
Tala elenge moko azaraki koya monoko polele.
And he had dark hair here and it combed it over this way.
Azaraki na suki ya moindo awa asopaki yango nangambo oyo boye.
And put a roller in it and curled it up around top of his eyes.
Pe ataki bigudi. Pe azinga ki yango na mosanda ya miso.
Looking out top of his eyes going around. If I ever seen a perversion.
Azalaki kotala na yango na miso. Azalaki kotambola. Bomona na ino li baby ya ndenge wanate.
See, he wouldn't believe it. He could prove maybe he was male, but in his spirit he's female.
Amen.
Bomoni. Ye, akondima yango te. Tango mosusu, akoki kotalisa polele ete azali mobali. Kasi na molimo na ye, azali mwasi.
He don't know what side of the house he belongs on. It's right.
Ayebi ngambo oyo ye azwami te. Ezali solo.
How perverted. That's what Satan does.
Libebi nini boye, yangonde likambo satana azali kosala.
He perverts the nations. He perverts the church. He perverts the people.
A baby si biloko, a baby si lingomba, a baby si bato.
He is a deceiver, a perverter of the original truth.
Azali mokosi, mo baby si ya solo ya ibandili.
God made a man a man. He made a woman a woman.
Nzambe asalaki mobali ete azala mobali. Asalaki mwasi ete azala mwasi.
And he dressed them different, and he meant for them to stay that way and to act that way.
Alatisaki bango na bokeseni. Pe oyo alingaki po na bango ezali ete batika la ndenge wana. Pe basalaka ndenge wana.
One is finished, the other is masculine.
Moko azali mwasi. Pe mosusu azali mobali.
He separated Adam in the Garden of Eden and did this. Separate Eve from him.
Akabolaki Adama na ilanga na Edeni. Pe asalaki yango. Akabolaki ye na Ewa.
Now, where's her bangs? She cuts her hair like his. And he tries to wear his like hers.
Sikawa akomi kosala suki lokola mwasi. Mwasi akomi kokata suki lokola mobali. Pe ye azali komeka kobongisa suki na ye lokola mwasi. Bomoni.
She wears his outside clothes and he wears her inside clothes.
Mwasi azali kolata bilamba ya ye ya likolo. Pe mobali azali kolata bilamba na ye ya kati.
Now that sounds sacrilegious, but I don't mean it that way. It's an absolute gospel truth.
Amen.
Nzoka nde ezali komona na kotuka. Kasi nazali koloba yango bongo te. Ezali penza solo ya sango malamu.
If you don't know it, then there's something wrong with you.
Amen.
Soki oyebi yango te. Loba ete eloko moko mabe ezali kati na yo.
You're either blind or never been on the streets.
Amen.
To ozali mokufi misu. To naino obimana balabala mokolo moko te.
And she thinks and he thinks that it's right. They're getting along somewhere.
Mwasi azali kokanisa. Mobali pe azali kokanisa ete ezali malamu. Bayokani na bango.
Women says, well, it's so hot.
Basi balobaka, eh. Mulunge ezali makasi.
The old Apache Indians out there make you shame yourself.
Mibange ya ba Indien ya Apache. Bako kiko yoki sabino soni.
More heat they get, the more clothes they put on. Keep the sun off of them.
Koleka mulunge ezali kokoma makasi. Koleka bazali kobakisa bilamba. Po nakobi bate la na moi.
Oh, make you sweat so they can have an air conditioner as they walk.
Oh, etoki saka bango? Nabongo, bako kiko zwa. Ekoli seli ya mopepe. Wana bazali kotambola. Bomoni.
They stand around the sun, you couldn't stand nothing, you blister and burn.
Bazalaka penza na sena moi. Okokako yikela yango pikote. Poso na yo, ekotele matele mape okozika.
But you see, it's what we call higher education. Modern science has produced this.
Kasi bomoni, yango de bazali ko benga ko yekola ya likolo, zebi ya mikolo oyo nde eboti yango.
Oh my, there she is naked, and Lady Osea, and don't know it.
Oh lala, mwasi yango ye oyo bolumbu, na Laodikia, pe ayebi yango te.
She was naked in Eden, see the two kingdoms alike?
Mwasi azalaki bolumbu na Eden. Bomoni ndenge, bokonzi nyo somi bale, oyo ekokani.
One is of sin and death, the other is life and righteousness.
Moko ezali ya masumu, pe ya liwa. Mosusu ezali ya bomoi, pe ya boyenge bene.
And there she was veiled with a holy veil.
Kuna ezipamaki na ezipeli ya bule.
They were both naked, they didn't know it.
Bangomi bale bazalaki bolumbu, bayebaki yango te.
They didn't know nothing about it because it was veiled with God's spirit.
Bayebaki atali kama moko te. Po ete bazipamaki na molimo na nzambe.
And here they are veiled with lust and they look at one another to...
Pe awa. Bazipami na posa mabe. Pe bazali kotala na pona.
See, Adam could look at Eve and didn't know she was naked.
Bomoni. Adam akokaki kotala ewa. Pe ayebaki te ete azalaki bolumbu.
But now with this lust veil, she doesn't realize she's naked, but she does it under this lust veil to make man look at her.
Kati sikawa, na izipeli oyo ya posa mabe, mwasi azali ko soso la te ete azali bolumbu. Kasi azali ko sala yango na se na izipeli, oyo ya posa mabe, po mibali batala ye.
It's the only thing she can do it for. You don't believe it, but you do it anyhow.
Yango le tina moko, oyo mwasi akoki ko sala yango, bondibi yango te. Kasi atabongo, bozali ko sala yango.
And man, look.
Pe, mibali bazali kotala.
And he found out you got so much attraction that he come around and put some of your clothes on himself.
Pe mibali basosoli ete bozali kobenda bokebi mingi kino bakomi kolata bilamba na binu.
Oh, what a perversion. What an age, what a time. Really, how deceitful it is.
Oh, libebi nini boye. Eleko nini boye. Tango nini tozali. Boni ezali ko penguisa.
Oh, all these things and don't know it. A perfect perverted spirit is in the man.
Oh, makambo nyonso oyo. Pe bayebi yango te. Molimo oyo ebebi penza ezali kati na mobali.
He's veiled from the lust of Satan, and the woman is too.
Azipami na posa mabe ya satana. Mwasi pe lokola.
It's the satanic spirit of a great society. See?
Ezali molimo ya satana. Yali sanga monene. Bomoni.
They don't know, but their organization.
Bazali koyebate, kasi bazali ebongiseli.
Women with shorts on belongs to an organization.
Basi oyo balata kakupe. Bazali bato ya ebongiseli.
Man dressed like that is on an organization.
Mibali oyo balata kabongo. Bazali bato ya ebongiseli.
I'll give you the abbreviation of it. BSS, Big Sister Society. So that's what they belong to.
Nakopesa bino kombo na yango na mokuse. BSS, Big Sister Society. Na bongo, bazali ne bato na yango.
Come out there, a Big Sister Society with that little... It's some big old naughty looking, dirty looking thing.
Bakedeke kuna, lisanga monene ya ba efemine. Balati ba patalo ya mike mike, ya kala, ya masusa, masusa, pe ya bosoto.
Man, you may differ me at this, but that's the truth.
Amen.
You have been perverted and don't know it.
Amen.
Ngai, mibali, tango mosusu bokoki koboya yango, oyo ngai na lubi. Kasi ezali solo, bo pengui sami, kasi boye biangote.
You're not, don't act like a man no more.
Amen.
See, coming so soft and there's starting to be nothing to them anymore.
Amen.
Man and women too.
Bozaili susu te, bozaili susu ko sala makamolokola mibali te. Bomoni, ba lembi makasi pe, bana na bango, eloko moko, ekozali susu kati na bango te, mibali na basi lokola.
They are a society. There's an organization. Why?
Bazali lisanga ebongiseli moko ezali. Pona nini?
John next door wore shorts, so why can't I? Luella wanted me to wear them because John wore them next door.
Yohane, mozalani yandako elandi. Alata kabakupe. Pona nini ngaite? Luisa, aligakayete nalata yango. Poete Yohane. Mozalani yandako elandi alata kayango.
And well, if Susie Jane can wear them, so can Martha Jane wear them, or Susie Lou, whoever her name is. See.
Pe eh, soki Susie Jean, akuki kolata yango. Malata Jean pe alata kayango. Pe Susie Lou, to komo na ye ezali nani bomoni.
See, it's a society, it's an organization. You spiritually belong to it and don't know it.
Bomoni. Ezali lisanga. Ezali ebongiseli. Na molimo, bozali bato na yango. Pe, bozali koyeba yango te.
And if that's so, and we see it so, so are you blinded.
Pe, soki ezali bongo. Pe, tozali komona ete, ezali bongo. Na bongo, bozali bakufi miso.
You're blinded to these denominations that Satan has twisted you into. And it's the perversion of God's original word and his kingdom and his plan for his children.
Yes. Amen.
Satan has twisted man and women into these things. And they don't know it. A perverted.
Bokufi miso libotona mangomba ebongi sami. Oyo satana akotisi bino na kati na mayele mabe. Ezaliko bebi sama ya liloba na nzambe. Ya ebandeli pe ya bokonzi na ye. Pe ya muango na ye, pona bana na ye, satana akotisi mibali pe basi, kati na makambo oyo na mayele mabe na ye, pe bayebi angote, ko bebi sama.
No longer a son of God, bangs hanging down his face and pair of shorts on trucking down the street, a son of God.
Azali lisusu mwana zambete, na basuki oyo ikiti na ilongi na ye, pe alati coupé azali ko tambola na balabala pe ye mwa na nzambe.
Deacon in a church, a pastor in a pulpit. That ain't a son of God.
Mosungi kati la lingomba mokengeli na itelu te azali mwa na nzambe te.
He never come through God's stinking filter. He wouldn't have them women's clothes on.
Aleka na ino na ikongoneli na makadisi na nzambe te. Mbele alingaki kolata bilamba ya basi te.
Sure wouldn't either, but she had the man's clothes on. See?
Na tembe te. Alingaki kolata yango te. Mbele mwasi pe alingaki kolata bilamba ya mobali te. Bumoni?
It's not a son of God, it's a son of Satan. And a daughter of Satan. Hard thing to say.
Azali mwana na nzambe te. Azali mwana mobali ya satana. Pe mwana mwasi ya satana. Ezali makabo makasi. Pona koloba yango.
Satan has succeeded in perverting and taking over this world and making it his kingdom.
Satana longaki. Ko bebi sa pe ko konza mokili oyo. Pe ko komisa yango bokonzina ye.
That man was put on by free moral agency to choose for themselves what kind of life they desired.
Bato batemaki awa na bosobi ya kopona. Pona kopona bango moko lolenge ya bomoi oyo balingi.
That shows what's in your heart.
Pe yango ezali kotalisa oyo ezali kati na motema na yo.
Hey, your voice, you know what? Your action speaks so loud it drowns your voice.
Omoni mungongo na yo. Boyebili kamoyo, misada bino elobaka makasi bingi. Ezali komela mungongo na yo, iyo.
Let me go to a man and say, oh, we're all Christians, we belong to church, and strip teases hanging all over his office.
So kina keye pa ya mobali moko, pe alobi, oh, ngai, biso nyoso ali ba Kristo. Tozali bato ya lingomba, pe ba foto ya basi bolumbu, e baka mina biro na ye, ha?
You may know here's what he told me. I know better. So would you.
Makamoyo, akole belangai, ezala tira te? Nakoyeba malamu koleka, ata pe yo.
Let a woman say she's a Christian with short hair? You know better than that.
Amen.
Yes, sir.
Ndakisa mwasi oyo alubi yazali mokristo. Nasuki mikuse, te. Boyebi malamu koleka yangu. Bomoni, iyo mesye.
Let her say she's a Christian wearing paint and makeup and shorts and say she's a Christian. You know better than that.
Alobi azali mokristo. Bongo azali kopakola. Azali kolata bakupe. Pe alobi azali mokristo. Boyebi malamu koleka yango.
The word of God teaches you better than that.
Iloba na nzabe azali koteya malamu koleka wana.
The word says she can't do it and be a Christian.
Iloba, elobi ete, akoki kosala yango te. Pe amibenga mokristo.
She's even dishonorable and everything.
Azali atana lokumu te. Pe nyoso wana.
How's God going to put a dishonorable thing in his kingdom? No, sir. Not all. No, sir.
Lolenge nini nzambe akotia eloko ya sodi kati na mokozira ye. Te, monsieur. Ata bokete. Te, monsieur.
The sales shows their desire.
Bango moko. Bazali kolakisa posa na bango.
You can't get a dove to eat with a buzzard. Not at all.
Oko kiko mema ebenga ete alia esika moko na nzengote. Ata mokete.
A dove don't have any gall. He can't eat that old Karen.
Ebenga azalaka na mai ya bololote. Ako kiko lia bipoli wanate.
If he took a bite of it, it would kill him and he knows it.
Soki ale yango mwa moke kubuma ye. Pe ayebi yangu.
But a buzzard can eat most anything he wants to. He's got plenty of gall.
Kasi nzengo. Ako kiko lia eloko nyoso. Oyo alingi. Bomoni. Atondi na mai ya bololo.
So then you find out. That's where it is with the world today. Same thing.
Pe na bongo. Bomoni ete zali ndenge moko na moki lelo. Ndenge moko.
They're naked, blind, and don't know it.
Bazali bolumbu. Bakufi miso pe bayebi yango te.
Satan did it by the woman's lust for knowledge, for sex, which she chose by her own choosing.
Satana, salaki yango, nanzela ya posa mabe ya mwasi, pona boyebi, pona posa ya nzoto, pe aponaki yango yemoko.
Now, notice, it was Eve that led Adam to the wrong.
Sika abotala, Ewa moto amemaki Adama kati na mabe.
And it was a woman that took off her clothes before her Adam took off his.
Pe mwasi moto alongola ki bilamba na ye liboso Adama na ye alongola bilamba na ye.
It's a woman always, it's always been. It still is the same way.
Momoni. Ezali nde mwasi tango nyonso. Ezalaka tango nyonso bongo. Ezali kokoba kaka bongo.
It's the church that leads the man astray.
Lingomba nde etangolaka moto na nzela.
It's the church. See, that leads a man that want to be a son of God.
Ezali lingomba, bomoni, nde etangolaka moto oyo azali na mposa ya kozala mwana na Nzambe.
It's the woman, the church, not the Bible, God.
Ezali nde mwasi lingomba, kasi Biblia te Nzambe.
For the Bible is man. Oh yeah, the word was made flesh and he was a man. The Bible is man, the church is woman. See?
Poete Biblia ezali mobali. Oh, iyo, liloba, ekoma ki mosuni, pe azala ki mobali. Bomoni, Biblia ezali mobali, lingomba ezali mwasi. Bomoni?
It isn't the church, the Bible, that leads the man astray. It's the church that leads him astray.
Ezali lingomba tende, Biblia nde, ezali kotango la mobali na nzela. Lingomba nde ezali kotango la ye na nzela.
It's the church he went naked with, not the Bible.
Akoma ki bolumbu nde pona lingomba pona Biblia te.
See, no indeed, the Bible tells him he's naked. Yes, sir.
Bomoni te soko mokete Biblia ezali koyebisa ye ete azali bolumbu iyo monsieur.
Now, notice how by sex, desire of sex, she lusted for knowledge to know what was this and how whether this fruit was good or not, and she did it.
Sika abota la ndenge din. Nanzela ya nzoto, na posa ya nzoto. Azali na posa mabe ya boyebi. Ya koyeba ntina na likambo oyu. Pe ndenge nini, soki mbuma yango ezalaki kitoko, tote, pe asalaki yango.
God will take it back someday, oh. By man.
Kasi mokolo moko. Nzambe akozwa yango lisusu na nzela ya mobali moko.
It was surrendered by a woman, but it was redeemed by a man.
Etekamaki na mwasi moko. Kasi esikolamaki na mobali moko.
The man Jesus Christ, which is the word.
Mobali yango Yesu Kristo oyo azali liloba.
And then what is it? Notice in closing.
Penini kosaleba na sima. Botala. Pona kosukisa.
Here not long ago, I made this statement. I got about 4 or 5 more pages in there, but I have scriptures and things I want to refer to. But listen, let's close in saying this.
Umelte awa. Nalobaki maloba oyu. Nazai na ino nankasa pene na mine tomi tanu. Kasigai, yabiteni ya makomi. Pe nyonso oyu. Nalingaki kolobela. Kasi boyoka. Tosukisa na koloba boye.
Remember here not long ago, I was teaching you on the 7 trumpets, feast of trumpets and so forth.
Boka ni sayangu. Eumete awa. Nateagi bino likolo na bakelelo sam. Eyenga ya bakelelo. Pe oyo nyonso mosusu.
And I said there is an 8-day festival.
Pe na lobaki. Eyenga moko ya mokolo ya mwambe ezali.
So the 7th day would be the last. That'd be the millennium.
Bongo mokolo ya sambo ekozala mokolo ya suka. Ekozala bokonzi ya mibun koto.
But there is an 8th day festival. Which if it was the 8th.
Kasi enga moko ya mokolo na mwambe ezali. Pe, soki ezala ki mokolo ya mwambe.
Then it's only 7 days would make it the 1st day again. Come right back to the 1st day.
Pe mikolo ezali bobele sambo. Eko tanga balokola mokolo ya liboso lisusu. Toko zonga mbala moko na mokolo ya liboso.
Then after the millennium is over, then there will be an established Eden again.
Bongo tango bokozi ya mibun koto eko sila na sima, Eden mosusu eko tiyama.
God's great kingdom will be taken back because Jesus fought it out with Satan in the Garden of Gethsemane. And won back the Eden, which is gone to prepare in heaven to return again
Bokonzi monene ya nzambe ekozongisa malisusu. Pamba te Yesu abundaki na Satana kino na suka na ilanga ya Getsemane. Abotola kilisusu Eden yangonde akendeki kobongisa na lola pona kozonga lisusu.
Up in heaven he said, let not your hearts be troubled.
Kuna na lola alubaki tika mitema na bino mitungisa mate.
When he was here on earth, he said, you Jews, you believed in God.
Tangu wazalaki awa na mukili alubaki bino ba Yuda bundime la kanzambe.
Now I know I got a bad name, he says, and it's Sam this other.
Bongo na yebi ete nazali na lukumu te alubaki pe bazali koloba ete ngai nazali boye kati bondi makanzambe pe lokola bondi makanzambe bondi mapengai.
But you believed in God, and as you believed in God, believe also in me.
Kati bondi makanzambe pe lokola bondi makanzambe bondi mapengai.
He was God manifested.
Azalaki nzambe oyo amoni sami bomoni.
Believe also in my Father's house are in my Father's economy, in my Father's plans, is many palaces.
Bondi mape, nandako na tata nangai, ebeleya to, nankita, na tata nangai, na miango, ya tata nangai, bifandelo, bizali mingi.
I'll go to prepare a place. Look how long it is, 1,500 square miles.
Nako kende, kobongi selabino isika, bota la bonene na yangu. Kilometre le koto misatu na kama mwambe na mitano.
Say, where's it at? He's gone to prepare it. He's creator.
Tolo ba ezali wapi? Akeyi kubungisa yango. Ye azali mokeli.
He creates all that gold. The streets are transparent. He's creator. He's making a place.
Asali biloko nyoso wana na wolo. Balabala ezali komoni salokola talatala. Ye azali mokeli. Azali kobongisa isika.
On Revelation 21, he said, and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven.
Na imoni zeli, tukumi bali na moko, elobami, penga yowane na moni mboka mosantu, Yerusalembe na sika, kokita la likolo, kouta na nzambe.
There was no more sea. The first heaven and first earth was passed away.
Ma imonene pe, ezalaki lisusu te. Likolo ya liboso pe se, Yaliboso, esilaki kolongwa.
What was the first heaven? It was the millennium.
Likolo na biso yaliboso ezalaki nini? Ezalaki bokonzi ya mibun koto.
What's the first earth was this? It'll be renovated.
Se na biso yaliboso ezalaki nini? Ezalaki nde oyo. Ekozonga lisusu ya sika.
Just like it was baptized by Noah in the days of his preaching.
Kaka ndenge ebatisamaki na Noah na mikolo. Na kote na ye.
Was sanctified by Christ as he sprinkled his blood upon it.
Ebulisi amaki na Kristo. Tango asopaki makia na ye likolo na yango.
And be renovated. Take all the germs and everything off of it in the renovation at the end of the fire baptism.
Pe kozonga lisusu ya sika. Mikolo bepe biloko mosusu nyoso ikolongwa. Tango ikozongi sa masika na suka. Na libatisi ya moto.
That'll kill every germ, every sickness, every disease, every filth that's ever on the earth. She'll burst forth and come forth a new earth.
Oyo eko boma mikolobe nyoso, bokono nyoso, pasi nyoso, bosoto nyoso. Oyo ezalaka na mokili. Eko pasuka, mokili asika eko bima.
And I saw a new heaven and a new earth. First heaven as first earth was passed away, and there was no more sea.
Namoni likolo ya sika pe se ya sika. Likolo ya liboso, mokili ya liboso, oyo. Esila kikolongwa. Mai monene pe, ezalaki lisusu te.
And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven.
Penga yowane na mona kimboka mosantu. Yerusaleme ya sika. Kokita na likolo kouta na nzambe.
There God will be with his true attributes, sons and daughters. Amen. Where he can fellowship with them in holiness, with their eyes blinded to any sin.
Kuna nzambe ya kozala ilongo, na bitali selina ye ya solo solo, bana ye ya mibali pe ya basi, epai akoki kozala, na boyuka ni na bango, kati na musantu, na miso na bango, ekufi, liboso na masumu.
There'll never be no more sin from there on.
Kubanda wana, lisumu ekoza lisusu ata mokete.
Let us strive hard. Don't be deceived in this day, but strive to enter in at the gate.
Tosala makasi na biso nyoso. Bopengwisama na mokolo yote. Kasi bosala makasi pona kokota na ekuke na kaka.
For all that will be left out will be whoremongers, lusters.
Pamba te ba oyu. Bakotika la libanda. Ekozala bato na pite. Bato na posa mabe.
Whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already.
Yena ni akotala mwasi na posa mabe. Asiriko sala na ye ekobo.
All without sorrow will be ill-famed women, ill-famed men, and so forth.
Ba o nyos. Basi ya bomo imabe bakoza libanda. Ibali ya bomo imabe pe, bongo na bongo.
And only those that are redeemed and in the Lamb's Book of Life will enter in at the gate.
Pe ba o nyos o basiko lami. Pe bazali kati la buku na bomo ya mwa na mpate, bangonde bakokota na ikuke.
So strive, friends. Don't be deceived in this last day.
Na bongo, bosala makasi baninga. Popengi sa mate na mokolo oyo ya suka.
This is a great time. Everybody's got money. Everybody can do this and everybody can do that.
Oye zali tango monene. Moto nyoso azali na mbongo. Moto nyoso akoyiko sali kambo oyo. Pe moto nyoso akoyiko sali kambo oyo kuna.
And money flowing every way and big cars. And there won't be one of them in that city.
Pe mbongo ezali koleka bipai na bipai. Na mituka minene. Pe nyoso. Ata mokola yango ekozala kati na mboka wana te.
There won't be one car, one airplane. No, it'll be an altogether different civilization.
Ata motuka mokote ekozala kuna. Ata pepo mokote. Te, ekozala na mobimba, civilization moko yandenge mosusu.
It'll be again a civilization not of knowledge, not of science, but of innocence and faith in the living God.
Ekozala lisusu civilization ya boyebite, ya zebite, kati ya bosembo.
Let us strive to enter into that, for that's my whole purpose, is to enter into that city someday.
Tusala makasi ete toko takuna. Pambate yangonde ti na mubimba oyo na zali kolanda. Zali ete mokolo moko na kota na mboka wana.
And just look back, come along with me, see every one of you marching. When we sing, the saints go marching in.
Pe ko baluka ngai boye, na mona bino ko yaye longo na ngai, moko na bino, ko tambola. Wana tozaliko yemba, tango basantu bakokota.
I want to be in that number when the saints go marching in. Let us pray.
Nalingi kozala moko kati na bango, tango basantu bakokota. Tobondela.
Dear Heavenly Father, as the days are closing, and we see it drawing nigh, the promise is drawing nigh.
Mulinga mitata na lola, lokola tango, ekomi na suka, pe tozaliko mona ete,
we pray, dear God, that you'll place that upon our hearts so we won't make any mistake.
To sengi na yo, nzambe moligamiete, oko mayango likolo na mitema na biso, poto sala libungate.
Dear God, keep our conscience pure.
Nzambe moligami, batela lisoso na biso peto.
Keep our hearts veiled, Lord, our eyes veiled from the things of the world.
Batela mitema na biso ezipami kolo. Miso na biso ezipami liboso na makambo ya mokili oyo.
And vain things of the world, vain glory to become some big somebody.
Pe makambo ya pamba ya mokili oyo. Na lokumu ya pamba ya kokoma moto monene.
No matter how big they are, all kings, monarchs, potentates and everything else has to perish.
Ata soki bazali bato minene ndenge nini, bakonzi nyoso. Bankumu, bankumu minene, pe ba mosusu nyoso, bakukufa.
And they will not rise in the first resurrection.
Pe bakosekwa tena, oyo yami, na lisekwa ya liboso.
For it's written, blessed and holy is he that has part in the first resurrection on which the second death has no power.
Pambate komami, esengo na moto, akosekwa na lisekwa ya liboso, pe azali mosantu. Kufa ya mibale ezali na nguya likolo na yete.
Oh God, the second death, the spiritual death, has no power, is redeemed.
Nzambe, kufa ya mibale, kufa ya molimu, ezali na nguya te. Asikolami.
Oh, God, to think that one of these hours, one will be going to visit the other and be caught up.
Eh, Nzambe, kukanisa ete moko na bangonga oyu, moto moko ako kende kotala moninga pe, ako neto lama.
Two in the bed, I'll take one, leave one.
Batomi bale, bako zayana beto moko, moko, ako kamatama pe, motsusu, ako tikala.
Two in the field, I'll take one, leave one.
Batomi bale, bako zayana ilanga, nako kamata moko, pe, nako tika motsusu.
Oh, God, help us to be pure in the sight of you, Lord.
Eh, Nzambe, sungabi soto zala peto liboso, liboso na yo kolo.
No matter what man thinks about us, what other people say,
Atabato bakalisi nini pona biso, atabato mosusu balobi nini.
Lord, let our conversations be holy. Let it be seasoned with God's word.
Kolo, tikaite oyo ya biso ya bule, masolo na biso ezala ya bule, tikaite ezana ilengi ya liloba na Nzambe.
It's so seasonable, Lord, that there's no guile found in us.
Na ilengi penza, kolo. Na lolenge ete, lokuta mokote, eza la kati na biso.
While we plead in our own mistakes that the blood of Jesus Christ will stand between us and God.
Wana tozaliko bondela, pwana mabunga na biso, makilana Yesu Kristo, eza la kati kati na biso na Nzambe.
That he'll look down upon us through the blood of Jesus.
Ete, akitisa miso likolo na biso, kati na makila na Yesu.
Not upon our own righteousness or who we are, what we've done, but upon His merits alone. God grant it.
Natina na boyege be na biso mokote. To nandenge to zalite. Na makambo oyo to salate. Kasi bobele natina na makoki na ye. E Nzambe, kokisa yango.
May not one who sat here tonight and heard the message, may not one of them be lost in the least child to the oldest person.
Tika ete mokote kati na ba oyo ba fandaki awa na pokwa oyo. Pe ba yoki lite ya oyo. Tika ete mokote kati na bango abunga. Kubanda na mwana moke, koleka kino na mokolo koleka.
May their holy desire be only for God and His word.
Amen.
Tika ete posa na bango ya bule, eza bobele mpo na Nzambe, pe liloba na ye.
We know not what hour He may appear.
Toyebite tango nini ako kikomonana.
Or what hour He may summons us to answer up yonder at the judgment.
To tango nini ako kikobenga biso ete. To yano lakuna na kusambi sama.
We don't know what hour He may, as it was, take our card from the rack.
Toyebite tango nini. Toloba ako kikokamata bomo inabiso.
Says homecoming time, you've got to go.
Koloba tango yako zonga na ndako ekomi.
God help us to keep pure. Grant it, Lord.
Eh, Nzambe sunga biso ete totikala peto. Kokisa yango nkolo.
May we live till the coming of the Lord, if it be possible.
Tika ete toza na bomo ikino na boye na nkolo soki ekokoka.
May we do everything that's in our power with love and understanding.
Tika ete toko akosala nyoso o toko kikosala na bolingo pe na lisosoli.
Understanding that God is searching the world today, finding ever lost sheep.
Kososola ete Nzambe azaliko luka luka kati na mokili lelo oyo pona kozwa bampate nyoso oyo babungaki.
May we talk to them with seasoned prayer of love and the word of God, that we might find that last one so we can go home.
Tika ete toko akoswa na bango na maloba ya elengi ya mabondeli ya bolingo pe ya liloba na Nzambe po toko kakozwa mpate wana ya suka po toko kakozonga na ndako.
And get out of this old Eden of Satan here, Lord, that's all built upon lust and beautiful women as so called in the world with their advertisements on their rap.
Pe kotika ete edene oyo ya kala ya satana nkolo oyo etongami mobimba likolo na posa mabe, pe basi kitoko, ndenge mokili ebenga kabango. Ba, publicite oyo bazali kosala kuna.
We advertise and want boys to come with jam on their faces and pretty girls with shorts on.
Tozali kosala publicité. Tolingete bilenge mibali baya. Wana ba pakoli bipakola na ilongi. Pe bilenge basi ya kitoko. Oyo balati bakupe.
Right on our radios and televisions and all kind of filth and gum and Hollywood.
Na ba radio pe na ba télévision. Na biso awa. Bosoto ya lolenge nyoso pe mbindo. Pe Hollywood.
All kinds of sexy, dirty, filthy dresses for women.
Barobe oyo ekangaka nzoto ya lolenge nyoso. Ya bosoto, ya mbindo, pona basi.
And a man being perverted and taking women's apparel and cutting their hair like women and women like man.
Pe mibali, oyo bazali ko bi bebisa. Pe bazali ko zwa. Elateli ya basi. Pe kokata suki na bango loko la basi. Pe basi loko la mibali.
Oh God, what a horrible hour we're living in. Oh come Lord Jesus, come.
Amen. Nzambe. Tango ya somo nini boye tozali ko bika kati na yango. Yaka nkolo. Yesu, yaka.
Come Lord, cleanse us by the blood. Take all filth and guile away from us. Let us live, Lord.
Yaka, kolo. Peto la biso na makila. Longola bosotope, lokuta nyonso, mosika na biso. Tika iteto bika, kolo.
Let us live under the blood constantly before you. It's our heart's desire and our sincere plea.
Tika iteto bika na se na makila. Tango nyonso, liboso na yo. Izali posa ya mitema na biso.
Your God laying on this platform, or this desk tonight, where the gospel has been laid.
Nzambe molingami, tia likolo na ete to oyo na etumbelo na poko elelo epa isango malamu ete ami.
Lord, here lays handkerchiefs and little parcels that go into the sick and afflicted.
Kolo. Miswale pe maboke abilamba mike mike oyo iko kende pai na babeli pe batona mawa itami awa.
Let the prayer of faith, Lord, fall from our hearts now in your sight.
Tikaite li bondeli na kondi mankolo euta na mitema na biso sikawa liboso na yo.
Then Lord, if there be any unclean thing in us, Lord, take us to judgment now, and we plead for mercy.
Isusu nkolo, soke loko moko ya mbindo, izali kati na biso nkolo, mema biso sikawa, na kosambi sama. Peto sengi mawa na yo.
Reveal to us what we're doing wrong, Lord, so we can ask to take the blood and cleanse us.
Muni sabiso epai tozali kosala mabe nkolo. Potoko kako senga, ete makilai tia mape epeto la biso.
Heal these sick people and make them well, Father.
Bikisa bato na bokono oyo. Pesa bango nzoto kolongo nutata.
Whatever it going to, wherever they go, let it be so, Father.
Ezala wapi. Ata ikokende wapi. Tikaite ezala bongo tata.
Give us a determination to serve you and you only. Grant it, Lord.
Pesa biso mokano, pona kosali la yo. Pe bobele yo moko. Kokisa yango kolo.
Grant safety to these dear people that's on their road home.
Batela na nzela balingami oyo bakozonga na bandako.
Thank you for how you've healed the people and Sister Shepherd, Brother Shepherd's little boy hurt on the bicycle. I pray that no evil will come to that.
Totoni yo ndenge obikisi batola bokono. Pe mwana mobali moke yandeko mwasi Shepherd na ndeko mobali Shepherd. Oyo azokaki na velo, nazali ko bonde la ete, eloko moko ya mabe, isala mate.
The little fellow riding his bicycle, I pray that he'll be all right.
Mwana mobali moke, oyo azalaki, kotambo na velo na ye, na bonde li ete, ayo kamalamu.
We thank you for your healing of these others that we've asked for.
Totondi yo, pona lobiko na nzoto oyo tosengi yo, pona bato mususu.
And we know that what we ask, we receive because we have confidence in the one that made the promise.
Eto yebi ete, eloko nini toko senga, toko zoyango, poete tozali kotia motema ipai na ye oyo apesaki elaka.
Give us of thy grace, Lord, and forgive us of our sins. We ask in Jesus Christ's name. Amen.
Pesa biso ngolu na yo nkolo, pelimbisa masumu na biso. Tosengi yango na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Do you love him?
Amen.
Do you believe him?
Bolingi ye, bondimi ye.
Are you sick and tired of Satan's kingdom?
Boye bozali, kobela, pe bolembi, makamo ya bokonzi ya satana.
Amen.
Do you believe it's coming to the millennium, until his millennium, his Eden?
Bondimi ete bokonzi ya mibu koto ebelemi. Bokonzi na ye, ya mibu koto, ya ye, na edeni na ye.
You believe it's been formed today?
Bondimi ete, eko sala malelo yu.
Look, everything is based upon intellectuals.
Botala, makambo nyonso etiami likolo na mayele ya bongo.
All, everything has to be scientifically proved before they'll believe it.
Nyonso, makambo nyonso, esengeli kotali sa mapolele na lolenge ya zebi. Liboso ete bato bandi mayango.
And you cannot scientifically prove God. You have to accept him by faith.
Pe bokoki kotali sa nzambe polele na lolenge ya zebite. Bosengeli koyamba ye na kondima.
For he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him.
Po ete moto alingi kobelema na nzambe. Asengeli kondima ete nzambe azali. Pe ete akopesa kali bonza.
Oh God, I don't want to know nothing but the blood of Jesus Christ that cleanses me from sin. I know nothing but Jesus Christ.
Eh, nzambe. Naliko yeba eloko mosusu te bobele makila na Yesu Kristo. Oyo epetolinga ina masumu. Na yebi eloko mosusu te bobele Yesu Kristo.
As Paul said of old, so I'll say out tonight, I know nothing among you all save Jesus Christ and him crucified.
Pero kola polo, alobaki utakala. Ngai pe nazali koloba bongo na pokwa oyo. Na yebi eloko moko te kati na bino. Bobele Yesu Kristo. Ye oyo abakamaki na ikolosu.
That's all I know to tell you. That this Bible I believe with all my heart, if I know my heart to be the perfect,
Amen.
Unadulterated word of God.
Nyoso na yebi. Pona koyebi sabino yango wana. Ete Biblia oyo nandimi na motema na ngai mobimba. Soki na miyebi malamu. Izayi iloba na nzambe. Oyo ebongi be. Pe oyo ya peto.
By this I live. By
Amen.
This I stand.
Nazaliko bika na zeyana yango. Na telemi likona yango.
And if I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this word.
Amen.
For it's the word of Jesus Christ.
Soki nazalaki na bomo inkoto zomi, nalingaki kupesa moko na moko pona iloba oyu. Pambate, yango ezayi iloba na Yesu Kristo.
And I don't care how much they can try to disprove it, how much science tries to say it isn't trustworthy and so forth.
Ata ndenge nini bako kiko talisa ete ezali mabe. Ata ndenge nini zebi ezali koloba ete bako kiko tela yango butema te. Pe bongo na bongo.
To me, it's the only thing in the world I can trust.
Amen.
This word.
Pona ngai, eloko bobele moko, na mokili oyo na koki kotela motema, ezali iloba oyo.
He is mine. I love him. Don't you?
Azali yangai, nalingi ye, bongo bino.
If there's a sin in your heart, if there's a thought in your heart, if you've got anything, pray now and ask God to forgive you.
Yes.
Soki lisumu ezali kati na motema na yo. Soki mabe ezali kati na motema na yo. Soki ozali ata na eloko nini, bondela sikawa, pe senga na nzambe alimbisa yo.
You pray for me, I'll pray for you. God bless you.
Amen.
Is my prayer.
Bo bondela pona ngai, ngai pe, na kubondela pona bino. Nzambe apambo la bino. Yangonde libondeli na ngai.
Till we meet.
Inoto.
Do you love one another?
bolinga na kakati na bino.
John said, little children, love one another.
Yohana alobaki, bana mike, bolinga na kakati na bino.
Love one another. For love covers the multitude of sin.
Yes, amen.
Bolinga na kakati na bino, pwete bolingo izipaka ibele na masumu.
Now let's shake one another's hand.
Sikawa, topesa na mbote.
God be
Nazala
with you.
Ino toko kutana susu.
Till we meet.
Ino toko kutana.
Now be kind to one another. Be kind to everybody. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted. Jesus Christ.
Sikawa boza malamu kati na bino. Boza malamu epai na moto nyoso. Boza malamu na bazalani na bino. Bomi pate la peto kino ekoya Yesu.
God be with you.
You love him? That's my prayer.
Bolingiye, yango ndeli bondeli nangai.
You pray for me, I'll pray for you. I got to go back to Tucson now.
Bobonde la pona ngai. Ngai pena kobonde la pona bino. Nasengeli sikawa kozonga na Tucson.
And I pray that God will bless you all.
Pena, nabondeli ete nzambe, apambo la bino nyoso.
I'm going from there to Canada and back to Colorado, round, round, round. See?
Kolongwa kuna, nakoleka na Canada, pena kozonga na Colorado. Kotambola, kotambola, kotambola. Bomoni?
Until Brother Tony's over there and a great thing has happened.
Kino ete. Ndeko Tony, azana suka kuna. Peli kambo munene salemaki.
Right under the Vatican in Rome, they're calling for a revival, a meeting, become our whole revival. In Rome, in Rome.
Pembeni ya Vatican penza na Roma. Bazaliko senga kolamuka. Mayangani. Ete na kende kuna, pona kosala mayangani ya kolamuka. Na Roma, na Roma.
He just returned back. The people's all together.
Auti kuna kaka mikolo uyu. Bato nyonso bandimili kambo yango.
He got a great arena there, sees thousands and thousands, and it won't become for a revival.
Dibanda moko monene ya masano ezali kuna. Oye ezali na bisika ya kofanda bankoto na bankoto. Pe bazali na posa ite na kende kuna pona kolamuka.
You want to see the glory of the Lord in the ministry.
Bazali na posa ya komona kembo na kolo kati na mosala ya koteya.
I don't know. I had to pray or see what the Lord will tell me.
Na ibite. Na sengeli kobondela pona likambo yango. Komona eloko nini nkolo.
Oh, my. Remember, pray, all of us together.
Oh, la, la. Bobo sanate, to bonde la biso nyoso elongo.
We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of his kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen.
Tozaliko sala musala. Tuzaliko zila boyei ya mubiki si na biso oyu apambulami. Tala nkasa ya nzete ya mosuke ezaliko bima sikawa. Sango malamu ya bokonzi na ye eziliko kende na bikolo nyonso. Petokomi pene na suka tuzaliko mona yangu. Boyete.
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call.
Dungu na esengo. Toko sako la sango yako mwana na ye. Oyo, epambo la mi. Namu atango moke. Ako zonga na kembo. Kolobela yango, moto na moto pe, bato nyons. Nabongo, bola muka. Bino ba santu na nkolo, pona nini kolala wana suka ebelemi. Tomi lengela, pona mbela ya suka oyo.
She'll turn at the west and ride back again one of these days. Just remember, she sure will. That's right. Until then,
ako uta na west, pe moko na mikolo oyo, ako zonga lisusu, likolo na punda. Bobosa na yango te, na tembe te, izali ya solo, wana tozali kozela.
Take the name of Jesus with you.
Na yes. Sikawa, eteni yasuka oyo. Toyemba yango sikawa wana togumbi mitema.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
Mema kombo na Yesu lokola nguba liboso na motambo nyonso.
And when temptations around you gather, these things of Satan's kingdom, see, just breathe that holy name in prayer. That's all. And walk away.
Wana masenginya mazingio. Makambo oyo ya bokonzi ya satana. Bomoni, bomoni. Loba bobele kombo mosantu wana na libondeli. Esili. Nasima bokende bosika.
It works. Hey. I've tried it. You just believe it now, because it will work. Just breathe his holy name in prayer.
Ezali kosa musala. Na mekaki yango. Sika wabondi mayango kaka. Po ete, eko sala musala, lubabo bele kombo musantu wana na libondeli.
The name of Jesus is as a shield from every snare. When temptation
what do you do then?
Oko sala nini na tango wana?
Just breathe. The veil will come over your face
then. Tango wana.
Precious name.
Oh, I speak.
Oh,
Precious
name.
Let us bow our heads now while I ask Brother Beeler back there to come here to platform.
Sikawa, togumba moto, na tango na zaliko senga, na ndeko bile kuna, na suka ite, aya awa na ite ilo.
Breathe his
love. babo bele komo kusatu wana na kibu. Soki olingi ko sukisa ndeko bile. Sukisa na libondeli.
Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious name. Oh, I speak. Hope of earth and joy of heaven. Now with our heads bowed and our hearts bowed. Brother Beeler.
Sikawa wana to gumbi mito pemi tema na bisu e gumbami ndeko bile.
One of our associates here, Brother Essel Beeler. Fine Christian brother, loyal man.
Moko na bakengeli basungiawa. Ndengo Etzler Beeler ndeko moko mo Kristo malamu. Moto na bosembo.
I'm going to ask him if he'll dismiss the audience tonight in prayer. God bless you, Brother Beeler.
Nazali kosenga na Yesu ke akulinga. Asu kisaliangani na pokwa oyo na libondeli. Nzambe apambola yo, ndeko Beeler.